Ngiyabonga mnumzane. Sanibonani kusihlwa bangani. Kuyinhlanhla kuba lapha kusihlwa phindze eTifton. Lokhu kutside kungimangalisa kakhulu. Bengitshele umngani wethu lolungile umnakethu Welch Evans esikhathini lesithide lesendlulile ngesikhathi sengithi kukhathala kancane. Ngathi ngiyehla ngendlula eTifton kutodweba. Ngase ngithi uma sengifika ngitohlangana nawe lapha yanzana thide futhi siyoba nako. Ngacabanga umhlangano wemkhuleko wasendlini futhi lapha yena ngithola mina lucobo ngalapha eholeni lenkulu yesikolwa kusihlwa futhi ngishela ivi kancanyana kusukela kusuka ekukhulumeni ngalokwecile benginenshumayelo lemfishane idolo kuphela ema-hour asithupha kuphela kuphela nje uma ngishumayelile ngako manje anginisabisi angeke ngibe gaze kangako kusihlwa ngiqinisekile ngalokho kodwa njengoba ngishela ivi kancane futhi nangida ngalapha kodwa kuyinhlanhla kuba lapha nekuthola kuhlangana nalo melusi lokahle loniketa nje lokuhle kwethulwa kwasebukhosini futhi siyajabula kuhlala njalo sihlangana nebantu nekuvakalisa lomnakethu lasanza kukwenta kuliqiniso ngempela singathi amen kuko ngoba develi kulethe insuku lethe tekugcina unjengelibhubesi lelibhodlako ahamba-hamba agwinya noma yini langayithola kuthi ayigwinye ngoba uyati kuthi isikhathi sakhe sifishane akanaso isikhathi lesidze kakhulu sekukwenda ngako ufanele akwende ngesikhathi asenesikhathi sekukwenda ngiyasithanda simo saleli hola lelincane ngibonga kakhulu ebhodini lesikolwa umgomo nalabo lebe balunge kakhulu ukuthi basivumele sibe nawo ngenxa yenu bantu labakahle lenilapha ngekubambisana kulomhlangano lohlelwe kwesikhashana futhi noma ngibani lowabeka limethi lelincane lekwemukela ngephandle lapha esitaladini ngiqaphelile yeboke Loko bekukuhle kakhulu ngicabanga ukuthi umnakethu wili ngalapha kwakunguye lowenda lokho futhi ngiyakuthokotela ngitothanda mhlawumbe uma inkosi ithanda ngalesinye sikhathi lapho bese ngeta khona sikhathi seminyaka wetinkonzo tholani nalomelusi lokahle nalabanye lapha futhi nithole umhlangano ubekwe busuku lobune noma lobusihlanu lapho khona singakukhangisa ngalokwenele sithole onke emabandla ndzawonye ngoba niyathi siyadzingana lomunye nalomunye khona manje ngethulo kwekuthi sike sente kuwo wonke umlando wemhlaba kumanje emakholwa mbamba asebukhosini siyadzingana futhi ngako ngikuhlala njalo kusibusiso noma kuphi lapho uyakhona futhi uhlangane nebantu baNkulunkulu kusibusiso ndzawo tonke niyabona sinalabanye labasha ngephandle lapha Bengibukela umfanyana nentombatana bahlethi lapha emizuzwaneni lembalwa lendlulile esitulweni lesingembili bafola abancane labahle kube ndlula bonke tintwanyanyana letincane tihlethi etulu lapho kahle nje ngiyakuthanda lokho bantwana kukhona lokuthite ngebantwana longenacala futhi lomnanzi ngiyakuthanda lokho futhi manje ngiyabonga kakhulu ngekuphuma kusihlwa manje ngicabanga ukuthi kungaba kuhle kusihlwa uma nje sithethe isikhathi sethu futhi sahlanyela imbewu letsiyitele yelivi lenkosi futhi itolo ngishumayele lama-awa lasithupha ethi kwesifundo lesithi imbewu yasekuqaleni yelivi futhi sakuletha kusuka kuGenesis kuya esambulweni emuva nasembili etheyiphini yema-awa lasithupha kuthi luhlelo lwaNkulunkulu lwaluyini loko langiko nekuthi livi lelikhulunyiwe laNkulunkulu limbewu yaNkulunkulu nelibhayibheli lasho kuthi ngale kuLuka kuthi livi laNkulunkulu limbewu umhlanyeli layihlanyela futhi manje siyathi kuthi noma nguliphi livi lelihlanyelwe lifanele linitselwe ngaphambi kwekuthi litoveda silimo salo kodwa uma emandi awela emhlabathini akunandzaba kuthi mhloboni yembewu kulowo mhlabathi iyoveda inhlobo yayo ngoba uNkulunkulu wathi kuGenesis 1:11 akuthi yonke imbewu ivete inhlobo yayo ukuthi into ngayinye futhi uma emandi ehla emaHebheru sahluko sesithupha sithola ukuthi timvula sifika kanenge etukwe emhlabathini kunisela kulungisa kuthela sithelo kodwa lukhula netincacaphtane netinto letisemhlabeni kuvela ngemanti lafanako kodwa ngetithelo tabo niyatiwa ngako emaKristu athiwa ngetithelo tamoya loyingcwele muloko lokubusa impilo yemkristu kufakazela loko langiko nesithelo samoya luthando kujabula kuthula kukholwa kukhuthathela kulunga bubele bumnene kubekethela kumoya lwengcwele leto thithelo thithi bonakaliso ngemakristu manje sitholile itolo kuthi ekhathi lapho kuthi le mbewu leyahlanyelwa imbewu ye kungevani loyo kwakungusathane wahlanyela kungevani ngesikhathi atshela eva emanga futhi siyathola ukuthi kungalikholwa ngisho nalenya livi lankulunkulu lelikhulunyiwe kwabangela konke kufa lokwake kwaba khona konke kugula nayo yonke le nkhathato kukholwa ngalokungesiko nje livi linye empeleni akalikholwanga nje wethama kuhlanganisa into letsite nalo futhi akukho lutho lolungahlanganiswa nelivi lankulunkulu kufanele kube nguloko ngoba limbewu iyasekucaleni nkulunkulu uphakathe nankulunkulu ulivi ekucaleni bekakhona livi nalivi bekakunkulunkulu nalivi bekangunkulunkulu nalivi waba inyama emkhathini wethu manje nkulunkulu nelivi lakhe sidalwa lesifanako naye ngucabange nje ngiyakholwa ukuthi nkulunkulu uyokwehlulela live ngalelinye lilanga hhayi ngesento secongress hhayi ngesento selibandla kodwa ngelivi lakhe uyokwehlulela umhlaba kube besifanele sithathe libandla libandla leliyinhlangano nguliphi lawo lelingilo ehlukene kakhulu kulelinye nalelinye emakatholika ayehluka kuprotestani emaprotestani ayehluka ebandleni lemthetho lelemthetho ngani sehlukene sonke ngako nguliphi kuwo lebe lingaba ngulelingilo besingaba nekudideka engcondweni yethu njalo njalo umuntu bekangeke athi kuthi endeni kuthi nkulunkulu lonebulungiswa lijaji lawo wonke umhlaba impela utosinika into letside kuthi sehlulelwe ngayo manje ngifunze ebhayibhelini kuthi emazulu nemhlaba kuthi awendlula kodwa livi lankulunkulu lingeke lendlule ngifunze ebhayibhelini kuthi noma ngubani loyosusa noma yini kulo noma engethe noma yini kulo sabelo sakhe siyosuswa encwadini yokuphila kuthi lime nje ngale ndlela lelingiyo labanengi batama ukuthi bathi seliphathamisiwe selendiwe ngale ndlela noma leya ndlela angikukholwa lokho ngikholwa ukuthi kufanele kube khona luhlobo loluthite lwelizinga uNkulunkulu layokwehlulela ngalo libandla noma live kuthi ofanele kube nelizinga lelithide kungeke kube inhlangano yelibandla ngoba tiyehlukana ngubani lobekade okwathi kuthi endeni kodwa likhona lizinga futhi lelo livi lakhe ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyalichaphela livi lakhe ngikholwa ukuthi lelo livi ligcizelelwa ncamashi ngendlela uNkulunkulu lalifuna ngayo leBhayibheli lilivi lankulunkulu kubantu kulapho ke la sizathu ngikholelwa kulelo livi futhi ngikholwa ukuthi livi limbewu futhi uma leyo mbewu ihlanyelwa emhlabathini longiwo futhi iniselwa ngamoya lwengcwele iyokuveta inhlobo yayo noma ngusiphi sethembiso uNkulunkulu lasendile uNkulunkulu utosenda uma sibona uNkulunkulu aphilisa umuntu lapha emsukwini lethu imbalwa letendlulile ebandleni lethu bengikhiphe ukuthi bengitoshumayela lapho ngeliso ngelisonto lelendlulile sekuliviki manje liviki kusukela ngelisonto lelendlulile baletha intombatana lencane lapho iseluhlakeni futhi bebangibitile ngesikhathi sasebusuku emgwaqweni futhi bathi le ntombatana ayikwathi kuphila lo mdlavuza wawukabi kakhulu cishe ineminyaka lelishumi nesikhombisa butsala angeke aze efike lapho kutokufa ngaphambi kwekuthi afike lapho bekuluthaba lolutsabukisako umntana lomncane lothandzekako weminyaka lelishumi nesikhombisa butsala kufakazela lokuthitha ebandleni lami angizange sengimthinze lomntana nhlobo angizange sengimthinze kangako ngangena alele eluhlakeni kusobala kwakunalabanye bantu labagulako kodwa ngangikhathathekile ngalomntwana kubamba umoya wakhe ngesikhathi ngikhuluma naye futhi bekabonakala kwangathi uyintombatana lencane lekahle kakhulu angiboni isizathu sokuthi kungani lo mntwana afanele agcwalise lithuna sikhathi singakefiki futhi loyo kufanele kube udeveli etama kuthatha impilo yakhe. Ngakho angizange sengimtsinze enhlobo lomntana, ngaya ngo epulpiti nelivi, futhi ngahlala nelivi ngo, nelivi lamphilisa ngaso leso sikhathi waze wasukuma wahamba, sewukahle manje, futhi aphila njenganoma ngubani lomunye. Akatholi mkhondo waso noma kuphi, akazange ngisho atsinze livi noma amtsinze. Niyabona, livi laphuma futhi walikholwa livi, nelivi likuphila kwaNkulunkulu, nemandla aNkulunkulu. Nelivi ngilo lelikwendako, livi liphilisa labagulako. Bese ke uthi yebo-ke Jesu waphilisa labagulako. Ulivi, ulivi, futhi uma wemukela livi, wemukela Jesu ngoba ulivi. Livi waba inyama, wakha emkhathini wethu. Siyakukholwa lokho, asikukholwa na? Konke nalokuncane. Sikholwa ukuthi Kristu ulivi laNkulunkulu lelibonakalisiwe, futhi siyakholwa ukuthi umlobokati wakhe ufanele abe yinto lefanako. Sikholwa ukuthi ufanele akholwe ngiko konke nalokuncane kwelivi, futhi abe nalelo livi kuye. Ngoba uyingxenye yemtimba, ungumtimba lapho uyinhloko khona. Futhi ngesikhathi afa, futhi wavuka kulabafile, futhi wavuka, futhi wahlala etulu ngebukhosi bankulunkulu esihlalweni sakhe sebukhosi, sandla sangesekudla sebukhosi. Kona-ke futhi sitithunywa takhe, futhi sitibala njengalofile, futhi singcwatshwe ngempapatiso, savuswa naye, futhi manje sihlethi ndzawonye naye etindzaweni tasezulwini kuKristu Jesu. Loko bekungasithola sonke simemeta, bekungeke na, cabanga ngaloko. Sine hayi ukuthi siyoba khona, sikhona manje, manje singemadvodzana aNkulunkulu, manje singemadvodzakati aNkulunkulu. Hayi ukuthi sitohlala phansi, manje sihleti, ngeke i. Jesu wathi, imibhalo itomele igcwaliseke, lonke livi litofanele lifezeke. Namuhla sikhweshe kakhulu kulo, sisandza kutihlanganisa netivumokolo nakanjalo njalo. Size siphumele nje ekuthukutheleni kwasendle njengoba nje libhayibheli lathi siyokwenda, impela. Adam, ngaphambi kokuthi efike kumkakhe, wakhuleliswa yimbewu lembi. Wathatha emanga adeveli futhi wetama kukuhlanganisa nelivi laNkulunkulu. Futhi kwabangela kufa. Umntana wekucala watalwa kuye bekanekufa. Wonke umntana kusukela aba nekufa. UmkaJehova ngesikhathi amkhuphula eGibhithe, futhi wamngcwelisa wase umfaka endleleni, wendeni, wende into lefanako. Jehova wathatha umfati wakhe wawelela evende sethembiso. Emgwaqweni enhla lapho weva umprofethi wemanga ligama lakhe lingubhalamu. Uthi wendani? Ngani? Kude umehluko kithi, sonke asihlangane ndzawonye, futhi sibe ngumndeni munye. Nguloko umlobokati lakwendile ngelive, ahlanganiswe nelive netivumokholo takhe netimbo, futhi waliphika livi laNkulunkulu athi tinsuku temimangaliso selwendlulile. Ayikho into lekuthiwa ngumbhaphathiso wamoya lwengcwele. Futhi ukuphi manje? Udivosile. Nje umlobokati waJesu bekende into lefanako lendiwe ngumlobokati waJehova, nento lefanako naloko loko lokwentiwa ngumlobokati wa-Adamu. Yebo, impela nje libhayibheli lathi umlomo wabufakazi labathathu lonke livi aliqiniswe. Kune mabandla lamathathu balobokati labathathu, bonke benda into lefanako. Kodwa ebusweni bako konke loko, ukhona umlobokati sibili uNkulunkulu lamlethako, futhi unalokuncane kulomunye ngamunye. Sikhathi ngasinye kube khona inguquko, kube khona lokunengi kangako kwekusabalaliswa kwelivi, futhi isithukulwane ngasinye sithola sikhathi saso. Nike naqaphela, kutoba khona umuntu waNkulunkulu lofikako lotoshaya umlilo naNkulunkulu, futhi kutoba khona imvuselelo lenkulu leshanyela live. Futhi kwendekani? Masinyane emva kwaloko bathatha lowo mbono waleyo ndvodza, futhi bawuhlele, futhi bangenise tivumokholo, futhi bahlanganise nawo. Lapho-ke liyafa futhi lingaphinzi livuke, kunjalo. bekuhlala kunjalo kuyohlala kunjalo ngaso sonke isikhathi kodwa sithukulwane ngasinye sitholana lithuba laso evini laNkulunkulu lelisha ngaso sonke isikhathi njengaluda ngaphansi kwekulungisiswa njengaWesley ngaphansi kwekungcweliswa umnyakato wePentecostal ngaphansi kwembhaphathiso wamoya loyingcwele niyabona na ngamunye uthola lithuba lakhe manje-ke entani emadoda lalandzela labo baguguli labakhulu bakwenda lihlelo bakuhlele bahlanganise netivumo kholo nako lokuncane lapha nalokuncane lapho sicuku lesisha setifundziswa tetikolwa sida nesicuku sesayensi yengcondo ngalokufanako nje njengoba Eva beketama kuthola kukhanya lokutsite lokusha kukuhlanganisa nelivi laNkulunkulu kufa kwahamba inhlangano yafa ngekwakamoya kunjalo impela nguleyo ndlela bekuhlala kunjalo manje kukholwe noma cha ungahle ungacabangi kanjalo kodwa ngitokhuluma kusihlwa uma inkosi ithanza ngesifundo sesibonakaliso sembewu yesikhathi sekugcina lobo luni lwesibonakaliso sembewu lesiyoba ngiso esikhathini sekugcina ngaphambi kokuthi sifunze livi asikhothamise tinhloko tethu futhi sikhulume nemicambi walo angathi noma kusihlwa netinhloko tethu tikhotheme siconza ukuthi siphila emathundini ekubuya kwendlozane yaNkulunkulu angathi noma dingaba khona yini ticelo kusihlwa labangathanda kwenta uNkulunkulu athi kuthi ucotho futhi unendo lethi itenhlitweni yakho lofuna uNkulunkulu akwendele yona vele nje uphakamisele tandla takho kuye uthi lona ngimi uNkulunkulu ngifuna loku naloku ngiyabonga Babe wethu losezulwini sisonzela esihlalweni sakho sebukhosi semusa hayi sihlalo sakho sebukhosi sekwehlulela uNkulunkulu asikufisi kwehlulelwa ngoba besingeke sime kuleso sihlalo sebukhosi kodwa sijabula kakhulu ukuthi kwakukhona munye lowasimela lapho indlotsana yakho inkosi Jesu wasimela lapho futhi wamela tehlulelo kuze sibe nelulungelo esihlalweni sebukhosi semusa futhi sisonzela kusihlwa egameni lakhe futhi wathi cobo lwakhe futhi lonke livi leliphuma kuye lalingumbhalo futhi afanele agcwaliseke wathi uma nicela babe noma yini egameni lami ngiyolwenda manje siyathi ukuthi lelo livi liqinisile futhi sisonzela egameni lajesu kucela babe wethu losezulwini kuthi asiphe umusa loxolelako lovela esihlalweni sakhe sebukhosi lesithandzekako semusa siyamcela kusihlwa kuthi yena ente livi lakhe licace futhi latiwe kithi futhi asembulele leli awa lesisonzela kulo ngoba asifuni kukhubeka njengalongathi kuthi siyaphi umuntu longathi lapho aya khona uyakhutshwa futhi wathi sasibantwana bekukhanya futhi sifanele sathi ukuthi siyaphi sinyathelo ngesinyathelo njengoba siphethe kukhanya kuyakhombisa hayi yonke indlela kwehle kodwa njengoba sithatha tinyathelo ngiyakhuleka babe njengoba sithatha lesitebhisi lesi kusihlwa sibheke kulo mhlangano kuthi sitobona kuthi iyini inhloso yaNkulunkulu ngathi ngekuba lapha futhi ngiyakhuleka kuwe ongkhosi kuthi sonke sandla lesiphakamisiwe kulo mhlangano kusihlwa kutoba inhloso yaleso sicelo emva kwalesandla siphendvulwe uma kukwensinziso uNkulunkulu baphe kusihlwa kuthi batokwemukela uma kuyinkinga yasekhaya conzisa lekhaya nkhosi baphe kuthula uma kukwalomunye lophambukile niketha sihawu sakho babe uma kukwemuntu logulako akuthi emave ekuphilisa aNkulunkulu agxiliswe phansi ekujuleni kwenhlitiyo yabo kusihlwa letoveta silimo salokuhle impilo yebuNkulunkulu kusasa ziphe kona nkhosi zive sethula livi kuwe kusihlwa nathi lucobo naletihloko leti kute uvete kulo ingcikithi futhi wembule kithi tintfo lesifanele sitati busisa labantu laba busisa lesikolwa lesi kulolu suku kuthi uma lomunye athi batobamba umhlangano licembu leliyinhlanganisela yemahlelo bebayokwala ngale kwemuzwa Kodwa lo thishela nhloko uvule umnyango. Siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzombusisa futhi umende athi ukuthi kubhaliwe embhalweni. Lokho lenikwende kulaba labancane, nikwende kimi. Kunini lapho wawudzinga khona wena futhi sangakukhondi. Futhi wena wathi, ngitawuthi, njengoba wakwenda kulaba, wakwenda kimi. Ngiyakhuleka babelo sezulwini, kuthi kusukela kulesikolwa, kutophuma labanemandla, bashumayele labagcotshiwe belusuku lolutako. Ngikhulekela wonke umuntu lolapha, belusibabo, busisa emabandla abo Nkosi. Kwangathi leyo mvuselelo lenkulu ingabhobokela emmangweni lapha emkhathini webantu futhi ibangele labaningi ukuthi basinziswe. Ilisa labagulako nalabahlaselekile, titholele ludumo kuwe lucobo. Sicela egameni laJesu. Amen. Lokuyincaba kakhulu kufunza lokuncane kwembhalo. Uma uya ekhaya, ngingathanda ukuthi ufunde lesahluko. Amose sahluko sesithathu nelivesi lesikhombisa. Lokuyincaba kungake ejwayeleki kubeka sihloko, kodwa niyathi uNkulunkulu wenda tinto letithi kungejwayeleki nalokuyincaba. Usebenta ngetindlela letingake ejwayeleki, tindlela letiyimfihlakalo, tima ngatakhe kuthi atende. Amose 3:7.
Surely the Lord God will do nothing.
Impela iNkosi uNkulunkulu angeke iyende lutho, kodwa yembula imfihlo yayo etincekweni tayo baprofethi. Manje sihloko lengitothanda kusisebenzisa ngulesi, sibonakaliso sesikhathi sekugcina sembewu. Futhi njengoba nginitshelile nje itolo, ngishumayela kakhulu embewini ngoba ilivi. Donge tindvo ticala kuGenesis ngoba Genesis kuchaza kucala noma sahluko sembewu seliBhayibheli. Yonke into lesinayo emhlabeni namuhla kucala kwako kwacala kuGenesis. Manje sinetindvo namuhla letingazange ticale kuGenesis ngoba tipasteliwe. Noma yini lepasteliwe yintombumbulu ayikalungi, ingeke ititale. Noma yini lepasteliwe yendiwe ngumuntu futhi ingeke ibuye itibuyisele kule beyingiko futhi. Njengoba ngishito tikhathi letinenge sithatha kutalanisa kwemfuyo, njengoba uthatha imbongolo nelihashi lelisikadi futhi titala umnyuzi. Kodwa umnyuzi ungeke utitale futhi, awathi kuthi uyini uyise noma unina. Uhlangahlangene sithatha umbila namuhla upasteliwe bathi muhle kakhulu sibhulutsha lesikhudlwana, kodwa awusikahle. Niyabona ukuthi i-Reader's Digest ibhalile ngako nje, uma besifazane baqhubeka nekudla inkukhu nenyama yenkomo netinfo letipasteliwe. Eminyakeni lengamashumi lamabili kusukela manje sivele sibantu siyongcamuka singasabi khona. Besifazane bangeke basaba nebantwana. Kunjalo kupastelisa akusikahle. Thatha umbila upastelise wende sibhulutsha lesikhulukati. Wendani? Kulungile uma ufuna kuwudla esibhulutsheni lesikhulu, kodwa kwendekani kuwo? Phinza uhlanyele, ungeke uphinze utitale futhi. Awukalungi, ufile. Ngakho-ke noma yini leyayingesiyo lekhulunywe nguNkulunkulu ekucaleni ilibhastela. Futhi nguleyo ndlela abantu labakhwesha ngayo evini laNkulunkulu. Liba yinzaba lebhasteliwe, lifanele life, lingeke laveta inhlobo yalo leya ekuphileni futhi. Libandla leliyokwala kukholwa livi laNkulunkulu. Libandla lelibhasteliwe nemibhedesho. Timvumokholo timfundziso letingesiko ngekwembhalo. Lelo bandla lingeke latala umntwana logcwaliswe ngamoya ngoba lipasteliwe. Akusikahle. Lingahle libe likhulu emabonza lamakhulu, emabhentshi lamahle akanokusho, tinsimbi letinkulu, tihlalo takanokusho. Kodwa loko akusho ngisho nayinye into, kufile ngakamoya. Kunjalo kungeke kuvete bantwana labagcwaliswe ngamoya ngoba kufile cobo lwako. Manje kukhuluma ema-awa lasithupha ngaleso sifundo, futhi kusihlwa kubuyela emuva futhi kulesifanako sibonakaliso sembewu yesikhathi sekugcina. Manje bonke bantu labahlakaniphile, uma alungile enhloko yakhe uhlala njalo etama kuthola ukuthi yini lesembi kwakhe. Sonke sifuna kwati loko. Ngumuphi umnyakato lolandzelako lengiyowenda? Ngiyakuphi nangisuka lapha? Kunjengendvodza lewela umfudlana igibela edvaleni linye. Bese iyakhalata kubona ukuthi sinyathelo sayo lesilandzelako sitoba kuphi ngoba ayikwendi angeke nje igcumele noma kuphi. Uma ikwenda itothi cwilisa. Ifanele ibukisise lapho iyakhona. Emva kokuba sengewele loku, pho ngiyakuphi? Sonke singaleyo ndlela, loko bekukukhala kwesivele sibantu kusukela phansi eminyakeni. Siyaphi nasisuka lapha? Inkosi yaseNgilandi ngalobunye busuku ngesikhathi longcwele ambhabhathisa ngekusa lokulandzelako bebahlethi ngasemlilweni. Lomkhulu kakhulu njengendzawo lenkulu levulekile futhi kwakukhona sithando semlilo lesikhulu noma umlilo lomkhulu kakhulu kuphela lenkulu kakhulu lenkulukati indzawo lenkulu lapho tigotho tatilele khona longwele beketama kutshela inkosi ngankulunkulu nangcethe lomncane wacedzela inshumayelo yakhe longcethe lomncane ngesikhathi sasebusuku wandizela ebumnyameni wangena ekukhanyeni wabiyela emuva ekukhanyeni wangena ebumnyameni nalongcwele wasukuma wase uthi enkosini wavela kuphi futhi wase uyaphi ngiloko lesifuna kukwati savelaphi futhi sendani lapha futhi siyakuphi nasisuka lapha manje bona yonke isayensi lesinayo njengemathambo lamanengi njengoba sigubhe incwadi letinengi njengoba sibhalile ayikho ngisho nayinye incwadi lengakutshela ukuthi uvelaphi kuthi uyini nekuthi uyakuphi yinye kuphela incwadi futhi lelo libhayibheli liyakutshela ukuthi uvelaphi ukuthi uyini lapha nekuthi uyaphi ngako-ke uma sifuna kwathi siyaphi nasisuka lapha asithathe incwadi lekuphela lengasitshela emathambo asendvulo bayagubha netithuli tasemigetseni nakanjalo njalo kungeke kufakazele lutho live lankulunkulu linempendvulo linempendvulo kuko konke lesikucelako lisencwadzini yankulunkulu umuntu bekahlala njalo athibuta siyehla ngaletinye tikhathi futhi sifunze imibhalo futhi sitibuta ngayo kodwa asikafanele ukutibuta ungeke uyichaze ufanele uyikholwe akekho umuntu longafakazela ngokwesayensi nkulunkulu uma beungafakazela nkulunkulu ngokwesayensi konake akusesiko kukholwa sifanele simkholwe nkulunkulu nekukholwa akusiko kwesayensi kube ke Mosi bekadonsela amanye emagcembe etihlahleni wase uthi ngikholwa ukuthi ngitokuyisa endlini yokucwaningela kuthola ukuthi ngumaphi emakhemikhali lakuwo langeke awavumele ashe niyabona nkulunkulu bekangeke akhulume naye bekangakwathi lokho indvo kule kuphela lebekayendile kwakukhumula ticathulo takhe bese uhlala phansi ngenhlonipho yekutithoba nankulunkulu wamphendvula singeke sitifakazele ngokwesayensi letethembiso leti tankulunkulu kodwa sibuka emuva futhi sithole ukuthi kukuphi ngesikhathi lesifanele wonke wabo kwendeka njengoba nje nkulunkulu athi bayokwenda ngako enhlonipheni yokutithoba nangetinhlonipho evini lakhe kusihlwa asihlale phansi nje sikhashana futhi sikubuke futhi sibone ukuthi siyaphi yini inhloso sitele ini lapha kumayelana nani konke lapha esikhathini lesithite lesendlulile ngangingephandle ngasentshonalanga futhi ngangime endlini yemuntu lowangimemela lidina futhi wathi mnumzane Branham ngiyakubona ubabatha lo mfanekiso lobakiwe upenda noma ungapendi kodwa kwakungathi kubatwe ngesigodo kungathi ngumbhalo etiko ngathi yebo mnumzane nguye futhi kwakuyincola yetinkhabi lenzala noma lembonyiwe incola inetinkhabi indvodza ngembili umfana lomncane ahleti esitulweni namake wakhe futhi bebahamba wase uthi loyo kwakungubabe wami namake nalomfanyana esihlalweni kwakungimi wathi sita lapha kule ncola yetinkhabi wathi kodwa kusukela ngaleso sikhathi siphumelele kakhulu wathi ngifuna uphumele lapha ebaleni wathi ngiyakhohlwa ukuthi dingakhi tinkulungwane tema-eka lebekanato lapho teliplazi letinkomo wathi ngakuthenga loko etinsukwini ngente busha bami futhi wathi khona ke emva kwaloko leli plaza letinkomo lelincike enshonalanga lami le plaza letinkomo lelincike eningizimu lami wathi uyayibona intuthu lapha ya yebo mnumzane wathi lelo lidolopa ngiyakhohlwa ukuthi unempahla leningikangakanani lapho wathi ngingumengameli kulelo bhange lapho Angitshela konke lebekanako ngalalela sikhashanyana ngase ngithi ngithandza ukubuta umbuto munye mnumzane ukhombe empumalanga nasentshonalanga ukhombisa emaplazi nakuleli dolobha ngingathandza ukuthi ubuke etulu ngalapha futhi ubone futhi ungitshele ukuthi kunganani lonako etulu lapho nguleyo indlo lemgcoka ngoba ngalelinye ilanga utoshiya konke nalokuncane kwaloku phansi lapha bese ke uyaphi kusuka lapho nguleyo indlo lemgcoka loku kuhlala lokufishane lapha kodwa loku kuhlala kwaphakathi lapho Ngako ngicabanga ukuthi sifanele sinake lapho siya khona eliphakathweni uma singanikeda kangaka futhi silungise imindeni yethu nakanjalo njalo lapha emhlabeni nemakhaya tindlu nendvuduto loko imfundo loko tindlo lesifanele sitende kodwa le lenye yetindlo letinkulu lesifanele siyende sishiya ingakentiwa sithe sifike ekupheleni kwemgwaqo futhi sithicwilise eliphakathweni singathi lutho ngankulunkulu ngelicebo lakhe lensinziso nemusa lohlengako wa Jesu Kristu kuyatsabukisa ukuthi siyakwenda kodwa siyakwenda bantu labahlakaniphile uma bathola ukuthi basidalwa sesikhathi bayamangala ukuthi kuyini emva kokuba sesikhathi sesiphela manje ngitokhuluma ngemuntu ligama lakhe nguJobe imizuzwana lembalwa Leyo incwadi lenzala kunato tonke eBhayibhelini. Uyaqonza ukuthi Jobe bekangilomunye wemadoda lahlakaniphe kunawo onke emhlabeni wetinsuku tathe. Ngani wathi uma aya emakethe, bantu babenkosi bayakhotsama embi kwakhe ngekuhlakanipha. Bekangumuntu lomkhulu, kodwa lowo muntu uqala kuconza ngako konke kwebukhulu bakhe. Wathi buta ukuthi yini emva kuba lokhu sekwendlulile konke. Manje ke kutoba yini na? Wathi buta ukuthi kwakuto kwendekani. Ngako uyakhuluma ke futhi uqala kubukisisa ngalokudaliwe kwaNkuluNkulu. Bekathi ukuthi tonke tindlo dadalwa ngelivi lelivela kuNkuluNkulu. Futhi si wachaphela futhi wathi kunelithemba uma sihlahla sifa. Sitophinze siphile futhi uma nicaphela imvelo uNkulunkulu ngendlela yakhe lenkulu kuvakalisa imizwa yakhe kubantu ukuthi batoqiniseka noma ngabe banele iBhayibheli noma yini lenye uthi vakalisa yena lucobo emvelweni kuwe ukusisane lilanga uma liphuma ekuseni kwentekani elangeni luswane loluncane lolutelwe empumalanga cishe ngensimbi yelishumi inko kusebuchichini balo ngesikhathi sasemini lisemandleni alo mzambama lisemnyakeni walo losemkhathini futhi kusihlwa selihambile liyashona seliphelile ngabe ngiloko kuphela kwelilanga Cha, uNkulunkulu unenhloso yelilanga. Ngako lilanga liyabuya futhi liyaphuma ngekusa lokulandzelako. Ukukhuluma ngani? Kutalwa, kuphila, kufa, kuvuka. Bugani timbali tenu. Bengicaphela namuhla, tehla, timbali, titinhle kanjani pho? Balapha ngenhloso letsite, emavi lakhulunyiwe aNkulunkulu. uNkulunkulu wabakhuluma baba khona. Uthi ngesikhathi enda bukani ukuthi kwendekani bemile impela ebaleni lakho emva kwesikhashana sithwathwa siyabashaya labasha labadzala labasekhathi nenzima yempilo masinyane nje uma sithwathwa sishaya kubo kufa bakhothamisa inhloko yabo lencane futhi kwendekani imbewu lencane lemnyama yeluhlobo loluthite ihohloka kubo ukukholwe noma cha uNkulunkulu uneludwendwe lwemgcwabo wabo imvula tasekwindla teyafika netinyembeti njengoba kwakunjalo tiwa etibhakabhakeni Uthi tingcwabe imbewu kusika byavela sichephezane sembali sesihohlokile sicu sesomile lesigadla sesihohlokile lembewu yomiswe lichwa ichume ivuleke buthumbu buyaphuma ngabe lokho kuphela kwembewu cha mnumzane akuthi lelo langa lelifuthumele likhanye leliletha kuvuka kwako konke kuphila kwetihlahla lithi nje lelo langa lingaqala kukhanyiswa umhlaba futhi lifuthumele kunesakhe impilo sekuphila nzawana tsite kuleyo mbewu futhi iyaphila futhi. Ngani na, kuyifezile inhloso yaNkulunkulu. NaNkulunkulu wenza indlela ukuthi iphile futhi. Manje sabekwa lapha ngenhloso letside, kodwa sifanele sifeze leyo nhloso. Sikhethe noma kufa noma kuphila. Ngakho sibekwe lapha ngenhloso, kodwa sifanele sifeze leyo nhloso. Loko kukhonda uNkulunkulu ngoba singemadodana nemadodakati aNkulunkulu. Manje Jobe wayibukisisa indalo, wabona ukuthi emva kwekufa kwakungesiko kuphela kwayo. Wabona ukuthi emva kwekufa kwakukhona kuphila futhi. Kuphila kwathi nje lilanga lingalungisa kwakukuphila futhi. Yebo ke, wathi uma leyo mbewu imbewu lekhulunyiwe noma livi lelikhulunyiwe laNkulunkulu futhi kufeza inhloso yako futhi kufe. Kodwa wathi umuntu, ngibuka lomunye umbhalo lapha lovela kuJobe manje, Jobe 14. Kodwa umuntu ulala phansi akhiphe umphefumulo aphele, emadodana akhe etha kutolila akakuboni. Uphi loyo? Oh, kwangathi ungangifihla ethuneni futhi ungigcine endzaweni lefihlakele kuze kwendlule lulaka lwakho. Jobe wathi, ngibona imbali ifa ifeza inhloso yayo futhi iyavuka. Ngibona sihlahla sifa siwe eminyakeni siveta emacembe aso. Nike nasicaphela sihlahla sitoveta licembe laso. Bese-ke sisebenta sikhathi saso lihlobo lonke. Intwasabusika yefika le ngaphambi kwekuthi liqwaliwe. Lelo cembe liqala kuguquka libe mthubi, libovu, linsundu. Emva kwesikhashana liyahohloka esihlahleni liwele phansi. Ngabe loko sekuphela kwalo? Cha, bese kwentekani. Lokuphila lobe kulelo cembe kubuyela emphanzeni yesihlahla lapho kuvela khona. Bese kwentani-ke? Intwasahlobo yeminyaka ita nako ekuvukeni licembe lelisha. Kuphila lokufanako kubuya nelicembe lelisha. NamaKristu alenga esihlahleni sekuphila. Futhi uma kuphila kushiya lo mthimba lomdzala losoni, kubuyela uNkulunkulu lokuniketako. Kuvela futhi nalokusha ngoba kufeza inhloso. Lapha esikhathini lesithithe lesendlulile, bengisendase esifundzeni saseKentucky, noma ngicabanga ukuthi kusukela lapha ngalokuconze ngqo. Bengitofanele ngikhombe enyakatho enhla esifundzeni saseKentucky. Bengidingela mine nemnumzane Wuthi lomunye wemagonsa lapha kanye nathi kusihlwa. Futhi ngangiba nemhlangano ngale edolobheni lelincane lelibitwa ngeActin enkundleni yokukhemba yemamethodist. Ekhathi lapho kwakukhathe ngalobunye busuku besikhuluma nenkosi beyenda tinto letinkulu. Futhi besinenkonzo yokuphilisa sikhulekela labagulako. Nonke benilapha kulomunye umhlangano niyathi ukuthi kwentekani. Futhi ngingeke sengiphilise. Akekho lomunye umuntu. NkuluNkulu sewuvele ukwendile. Ufanele nje ukukholwe. Ngako unendlela la ethembisa etinsukwini tekugcina. Siphiwo lesitohlola imimoya nakanjalo njalo lesisebentako. Siyakwazi lokho ngelikhulu lemaphesenti ngoba livi laNkulunkulu libonakaliswa sethembiso sakhe salolu suku lokugcina. Futhi ekhathi lapho kwakukhona wesifazane ngangingakaze ngibe kulelive phambilini. Futhi kwakukhona wesifazane ahleti emuva ethethamelini, namoya loyingcwele wangena emkhathini webantu wase ucala kubita lona loya lomunye abatshela. Kwakuyinkosi yethu uJesu. Livi lakhe libonakaliswa emtimbeni welibandla lakhe. Kwase kuthi-ke ngesikhathi aqala kukhuluma, Jesu wema emihlabathini athi imicabango yetinhliziyo tabo. Wakhuluma kubo watshela abantu ngetinto letehlukene. Njengoba nonke ninebafundzi beliBhayibheli nathi, wethembisa into lefanako futhi kuphindzeka etinsukwini tekugcina. Wakwethembisa ngembhalo wakhe kuthi kwakuyokwenta njalo. Manje ngifuna nicaphele manje ngesikhathi loko kwendeka emuva le ngemuva thathe bekakhala tinyembeti nzawanathite enkundleni lenkulu yekukhemba. Labanengi emakhulu lamanengi ngemakhulu ebantu bebahlethi phansi futhi kwakunazathe akhala caphelani moya lwengcwele waya kuzathe wase uthi ukhala ngathathe wenu ligama lakhe ngusibanibani uhlala endzaweni lethite uneliduku esikhwameni sakho lesincane lolifake ekhathi lapho ngaphambi kwekusuka ekhaya nguloku naloku nalendlela liduku thatha leliduku bese uhamba ulibeke ethi kwazathe wenu uyafa ubulawa ngumdlavuza uthi isho kanje inkosi utawuphila lowesifazane wathathela esuka kulesakhiwo wahamba wase ubeka liduku lakhe ethi kwalothathe ngalobo busuku futhi ngekusa lokulandzelako besaluleme manje ngako bengisikhathi seminyaka besishisa kakhulu ngidingela tikwirele njengoba labanengi bebadingeli bami betikwirele bayati ba ufohlotela kwemacembe kwethusa tikwirele futhi thine kwakwamile kakhulu kwadzingeka siye endzaweni lapho bekunemigothi lebe singangena kuyo tigothi letincane kuhamba emahlathini ligama lemngani wami bekungumnumzane wude uhlethi ngalapha ngesekudla sami wase uthi ngathi indlotha lenemhlabathi longema eka lamanengi kodwa wathi ulukhuni kakhulu ukusebentana naye wathi ungumphiki inkolo futhi wathi akakholelwa uNkulunkulu futhi wathi unjalo uhlekisa ngalo wase uthi kodwa uyangathi mina uyamathi babe wami wase uthi uma ngihamba ngimcele ukuthi sidingele endzaweni yakhe ngathi asambe sashayela sabiyela emuva le eveni emuva le emgwacweni longaseceleni nemadoda lamadzala lamabili bekahlethi ngaphansi kwemthunti wesihlahla semahabhula wathi nangoke lona ngesekudla ngathi ngekuba ngumfundisi kungcono ngihlale emotweni ngako uyaphuma wase uthi unjani ngalendvodza yathi wotha uhlale phansi wathi ligama lami ngingiwudi wathi angathi noma bekungakukhathatha yini uma sitingele sikhashana endzaweni yakho wathi ngimuphi wudi wena wathi ngindvodzana ya Jim Wood wathi Jim Wood ungumngani wami futhi noma ngimuphi webantwana bakhe angadingela noma kuphi lapho bafuna kuya khona wathi ngiyabonga wathi angathi manje wathi ungumuphi wena wathi ngingubanks wakhuluma naye emizuzwana lembalwa nemnumzane Wood wathi angathi noma bekungaba kuhle yini ukuthi mine ngihambe nemfundisi wami wathi awukaqondzi ukuthi sewutehlise kangange ukuthi sewuze uthwale umshumaye lapho uyakhona wathi umeluzi wami ungephandle lapho ngacabanga kungcono ngiphume emotweni ngase ngiyaphuma emotweni ngase ngiya lapho ngase ngithi sawubona wathi unjani ngako ungumshumayeli ngathi yebo mnumzane wase uthi yebo ke wathi ngifanele kuba ngumphiki inkolo ngathi yebo ke akusiko kakhulu kangako ukuxosha ngako kunjalo na wathi ngiyacabanga akunjalo wathi kodwa mine lengimelene nako ngani nini bantu nikhuluma ngendlo letsite leningayadi oh ngathi ngabe kunjalo wathi yebo mnumzane ngibeva njalo bagegisa inkulumo ngaloku ngankulunkulu nako konke wathi ayikho indlo lenjalo ngathi ngathi yebo ke kusobala uyathi ukuthi kukanjani mnumzane ngathi wonke umuntu emcabangweni wakhe lugqobo bengicabanga enhlitweni yami manje nkosi ngiphe lokuthite ukuthi ngisithe leyo ndvodza akungabateki icotho futhi wathi ngibone umshumayeli munye kuphela empilweni yami yonke ngingathandza kumuva ngeva ngaye ngase ngithi bekungibani loyo mnumzane wathi lapha cishe eminyakeni lemibili endlulile kwakunemshumayeli ngalapha edolobheni lelithiwa yi-Acton wathi nathathe lomdzala sibanibani ethulu lapha egcumeni bekakathe alele lapho iminyaka lemibili anemdlavuza wathi mine nemkami abakhonanga kumhlalisa epoweni mhlobo bebathi ngeka basebendise lishidi lelimunye mandi futhi wathi besethulu lapho ngaloko kusa futhi wathi dokotela bekashito ngayitolo ukuthi angeke abone kusa lokulandzelako beka nemdlavuza esiswini sakhe wadliwa waphela bekangakhona ngisho kunatha emanti ebhali futhi abengakhona emaviki bebamondlile ngemanti ashukela emithanjeni yakhe yaze imithambo yakhe yashobela ekhathi wase uthi bekude lutho lolwalungentelwa yena uthi wathi thathe wabo bekahlethi ngale alalele lo mshumayeli ashumayela nalo mshumayeli bekangathi muntu lapha bekangakaze abe lapha futhi wamtshela ukuthi bekangubani nekuthi thathewabo bekayini futhi washo ngeliduku lebekanalo futhi wathi libeke etu kwalowo wesifazane futhi wathi ngalobo busuku ngacabanga ukuthi bebane-salvation arm enhla lapho nzawana thite kuko konke kumemeda futhi wathi ngekusa lokulandzelako saya ngale kuyobona ukuthi bekafile yini futhi wathi ngesikhathi sifika lapho ethulu apheka emaphayi emahabhula lathosiwe futhi awadla futhi wathi wenda ngisho nemsebenzi wamakhelwane wathi manje ngathi yini lengakejwayeleki ngaloko wathi yebo-ke naku le ngifuna kukwakhe uma ngiyo-ke ngimbone lowo mshumayelo ngitombuda yini le yamtshela ngaloyo wesifazane nekuthi bekatophiliswa o ngathi yebo mnumzane ingati yethu kwireli yonke inzawo kimi ngingcolile emathevu lathi akabe mathe kangako niyathi ngase ngithi angibukeki ngifana kakhulu nemshumayeli manje wathi yebo-ke kubukeka kungumuntu kakhudlwana ngase ngithi yebo mnumzane ngako ngathi ngingalikha yini linye lalawo mahabhula na tibungu emayelo jakhethi tase tiseti kwawo wase uthi yebo ngakha linye ngase ngiyaliluma wase uthi diside emayelo jakhethi ayawadla ayawacetha ngase ngithi ngiyabonga ngase ngiyaliluma ngathi lelo lihabhula lelikahle wathi yebo wathi leso sihlahla lesidzala singivetele inkumbi yawo ngase ngithi yebo mnumzane ngathi sidzala kangakanani lesihlahla wathi cishe iminyaka lengamashumi lamane budzala wathi ngasihlanyela lapho kuphambatisa nje ngase ngithi ngathi ngiyacaphela onke emahabhula ahohloka kuso nemacembe ayahamba wathi yebo nguleyo ndlela lenda ngayo ngase ngithi ngifuna kukubuta umbuto wathi yebo mnumzane qhubeka ubude wathi ngathi yini lebangela manje asikaze sibe nesithwathwa ngathi kusemkhathini nengci kuphela singeke sibe nesithwathwa kude kube cishe ngempala noma ngelwedi ngathi kodwa lapha emkhathini nengci lawo macembe ayahohloka esihlahleni ngathi yini le nda lawo macembe awe yebo-ke wathi emanti esihlahla ayakhwesha kuwo ngathi uma-ke emanti esihlahla angasishiyi-ke wathi ngani bekuyosenda lesihlahla besiyobulawa ngesikhathi sasebusika sakhe impilo sekuphila sisemantini wathi uma bekungasibulala lesihlahla besitokufa ngathi yebo mnumzane ngathi ngako-ke emanti esihlahla abuyela emuva phansi etimphanzeni lapho kufuthumele khona ahlala lapho busika bonke bese-ke abuya ehlobo abuye nemacembe langetekile nemahabhula langetekile wathi ngiloko-ke ngathi ngifuna kukubuta lokuthite ngathi buhlakaniphi buni manje sihlahla asinabo kuthi buhlakaniphi buthini kuleso sihlahla kuthi asikhathi sasebusika yehlela emphanzeni futhi uhlale lapho kude kube yinthwasahlobo yeminyaka ngathi faka emanti ebhakedeni bese uwabeka esigodweni bese uyabona ukuthi atokwehla yini uma kufika umnyaka ngeke kukwende ngathi ufanele uvume ukuthi kukhona luhlobo loluthite lwekuhlakanipha loko kwenda lawo manti esihlahla ashiye esihlahla futhi ehlele etimphanzeni uma angakwendi siyafa siwafihlela kuvikela impilo yaso manje lesihlahla asinakuhlakanipha kunemthetho wankulunkulu lowenda lokho wase uthi yebo-ke angizange ngicabange ngako kanjalo nje ngathi mnumzane kuhlakanipha lokufanako lokutshela leso sihlahla etulu lapho emanti esihlahla kuleso sihlahla kuthi aye etimphanzeni lobo buhlakaniphi lokufanako nguloko lokungitshele kuthi loyo wesifazane bekangibani futhi ngamtshela kuthi kwakuthi okwendekani wathi awusuye loyo mshumayeli ngathi yebo mnumzane futhi lapho waholelwa kukristu futhi wafa angumkristu emva kweminyaka cishe aneminyaka lengemashumi lasiphohlongo nesihlanu ubudala niyabona nkulunkulu usikakile sonke nkulunkulu usethi nzaweni tonke futhi uma sitobuka imvelo sitomthola lapho manje emva kokuba jobe sikamtholile ekufeni kungcwatshwa nekuvuka kwemvelo iphinze itikhicita futhi ngeluhlobo lwayo khona-ke bekede kuconza ngalokwenteka kumuntu uma umuntu uthi alale phansi ukhipha umphefumulo uphi yena manje niyabona lesihlahla asizange sone imvelo ayizange seyone umuntu wona ngako bekangeke khona-ke ngekuba ngumprofethi manje libhayibheli sihloko sami sithite wenda timfihlo takhe tatiwe kubaprofethi bakhe Livi lenkosi litha kumprofeti futhi angumprofeti siyayathi indzaba ya Job. Nkulunkulu ekugcineni wakuchaza kuJob ukuthi imbewu yemuntu yayingakapheleli ngoba make wemuntu bekehlulekile kulalela livi lankulunkulu. Wathama kulihlanganisa nalenye into letside nelivi lankulunkulu lingeke lipasteliswe libe lutho tside. Kunjalo Jesu wathi ngesikhathi alapha, uma unekukholwa njengembewu yesinaphi ungathi kulenzaba, kungani abhekise embewini yesinaphi na? Imbewu yesinaphi ingeke ipasteliswe, yimbewu yesinaphi mbamba, ayivumi kuhlanganiswa nalutho. Futhi wathi ngaphandle kwaloko, uma unaloko kukholwa lokungako, livi lankulunkulu lelingeke lipasteliswe nekungakholwa noma likubude. Oh, ngidiva ngigcwala lukholo ukuthi ungeke ukubude. Akunanzaba kuthi Timotini nanoma yini lenye, awulibuti livi lankulunkulu, uyalikholwa, ufanele ulikholwe. Kube Eva bekalikholwa kuphela, ngabe wemukela futhi bekatotala bantwana kahle. Kodwa ngaphambi kwekuthi umyeni wakhe wafinyelela kuye, lo wesifazane wamthola sekavele oniwe njengoba kwenda Jehova futhi njengoba Jesu enda. Kwaba khona kungcola esibelethweni sekucabanga kwakhe. Bekavume imbewu yekungakholwa ngekumelana nelivi lankulunkulu ngoba kwaveta into letsite kuye legcame kakhulu futhi bekafuna lwathi loluningi. Nguleyo indzaba namuhla. Ngime esikolweni besiyoba sicukusa labangathi lutho, kube bekungasiko ngemfundo, nemfundo ingxenye yempucuko yethu. Kodwa impucuko, imfundo ifika kuphela ngebuKristu. Impucuko itimbanze techani takri te noma buKristu butimbanze techani tempucuko ngekwelucobo. Impucuko ita ngaKristu impela. Manje kungakholwa livi lankulunkulu noma kulihlanganisa nendlo letside kuthi ube nekukhanya lokunenge, ungeke ukuhlanganise, ungeke kuhlangane. Ufanele ulikholwe ngendlela nje nkulunkulu lalibhala ngayo nendlela lalikhuluma ngayo. Akusiko kwengedwa kulo noma kususwe kulo noma yini, ulikholwa ngaleyo ndlela. Manje futhi ngesikhathi Job angumprofethi ekugcineni umbono wabhobokela, futhi-ke ngesikhathi sekabonile ukuthi uNkulunkulu bekade yenza kanjani indlela ukuthi umuntu aphile futhi. Ngoba kuyoba nalelinye livi lelikhulunyiwe intombindlo leyo lemukela. Loyo kwakungu-Eva kuqala lowalingabada. Ngesikhathi livi lita kuMariya akazange alingabade, wathi, buka incekukati yenkosi, akube kimi ngekwelivi lakho. Niyabona, akazange athi, manje linza ngize ngive kuphila, bese-ke ngiyahamba ngiyofakaza. Linza ngize ngiqiniseke ngako. Nguleyo ndlela thina emaKristu lesibitwa ngayo namuhla lesiyendako. Linza ngithe ngiqiniseke, linza ngithe ngicale kuba ngcono, futhi linza ngize ngibone into letsite yenteka, futhi-ke ngitokwenda. Cha mnumzane, loyo akusiwo akusiwo umbuto, kukholwe kucala. Wamtshelani Eliya lowesifazane lobekaya kuye angenalutho ngaphandle kwempuphu legcwele esandla? Wathi ngendele licebelengwane kucala, bese-ke uyacala. Umangaliso utawukwenteka emva kokuba sewuthethe livi lankulunkulu kucala. Cala kukholwa livi lankulunkulu, bese-ke umangaliso wenteka evini, ngoba livi liyimbewu leletha umangaliso. Lifanele lithathe livi kucala. Moya loyingcwele uyamnika kuphila njengemanti ehla avela ezulwini. Siyathi kuthi moya loyingcwele umelele emanti amelele moya loyingcwele, njengokuthi njengoba Mose aphakamisa inyoka yelithusi ehlane, kanjalo nendodana yemuntu ifanele iphakanyiswe. Ini bantu lababhubhako, uthi ngesikhathi aphakamisa inyoka yelithusi yasinzisa impilo yabantu lababhubhako. Ngesikhathi ashaya leli dwala, Kristu ungulelo dwala lelashayo, futhi kuye kuphuma emanti ekuphila kubantu lababhubhako. Ufanele ukukholwe, ukwende. Manje khumbula manje. Khona-ke ngesikhathi Jobe sekabone loyo lolungile eda, lowo lobekangema emkhathini wesoni naNkulunkulu. Bese uhlanganisa indlela leyo mbewu lephelele, leti mbewu leti, wathi yonakele, ngiyatibona tingena emhlabathini, emadvodzana akhe ayeta kutomlilela, leti kwakhe, yena akakuboni nekukubona. Ulele lapho, akaphindze avuke, uvele nje alale lapho, abole. Futhi ngiloko kuphela kwakhe, akaphindze avuke ngoba uyimbewu lengakapheleli. Kodwa wathi ngesikhathi athola ukuthi kwakunamunye lotako, ngubani lobekangabuyisa kuphelela evini laNkulunkulu futhi. Lokho bekungenta indlela, uhlanganise indlela. Khona-ke umprofethi wangena kumoya wase uyamemeta. Ngiyathi umhlengi wami uyaphila, futhi ngetinsuku tekugcina uyokuma ethi kwemhlaba. Nalokunje, emva kokuba timphethu tesikhumba setibhubhise lo mtimba, noko enyameni yami ngiyombona Nkulunkulu. Wabona loyo lophelele eta. Kwendekani? Jobe angumprofeti, timfihlo taNkulunkulu tatiwa kumprofeti. Wakhuluma livi. Futhi ngesikhathi akhuluma livi Nkulunkulu lamkhombisa lona, laba ngileliphathekako ngoba kwakulivi lelikhulunyiwe. Futhi ngesikhathi salo lesifanele kwendeka nje ncamashi ngaleyo ndlela. Kristu watalwa umhlengi munye angema emkhathini walabaphilako nalabafile, futhi ahlanganise indlela, futhi waletha kuvuka ekufeni impela. Len bekulivi laNkulunkulu. Manje wakhuluma livi, nelivi belimbewu, futhi yavuthwa ngesikhathi sayo. Yonke imbewu yaNkulunkulu lebekwe ngalokungiko, itovuthwa. Manje kubeke Nkulunkulu bekatothumela umlayeto wakhe ngengelosi kuMariya, wase uthi, yethi Mariya, ubusisiwe wena emkhathini webesifazane, utoba neluswane, ube ungadani nandvodza. Bekathite, manje awume kancane lapha, ake ngikuthathe ngikuyise endasi endlini yekucwaningela, futhi ungitshele kuthi akuthi dokotela afakaze kimi kuthi ngitokwenta kanjani lokhu. Niyabona? Khona-ke ngitonikholwa. Kwakungeke kwenteke, kodwa kwefika kukuphi? Sibeletho senhlitiyo yakhe, sibeletho umoya wakhe luwawukuso, sibeletho sakho samoya wakho singumcondvo wakho, umcondvo wakho ungumgudu. Unemizwa lesihlanu lelawula umtimba, unemizwa lesihlanu lelawula umphefumulo, nembeza nakanjalo njalo. Manje umtimba wakho kukhona kubona, kunambitha, kutsinza, kuhosha nekuva. Kodwa munye kuphela umgudu longekhathi kwaloyo mphefumulo, kukhombisa ukuthi uyimbewu, ungumphefumulo, umtimba nemoya. Bese-ke kuba ngumgudu munye, umgudu munye, indlela yinye yekungena le kuloko, kutikhethela kwakho lucobo ngesihle. Loko kuthi ungemukela noma wale, wenda noma yini lofuna kuyenda. Ngakho-ke Eva bekasetisekelweni letifanako, bekangathatha livi laNkulunkulu futhi athi Nkulunkulu wathi akungendiwa futhi kungesukwa lapha. Loko kwakuyolunga, kodwa esikhundleni saloko watama kulibhastelisa ngemanga asathane futhi waletha kufa kuye. Kodwa ngesikhathi efika kuMariya bekwehlukile. Buka incekukadi yenkosi, kutoba kanjani? Loko akunandzaba ukuthi kutoba kanjani. Ulikhulumile, lilivi laNkulunkulu, ngiyalemukela. Buka incekukade yenkosi, akube kimi ngisho njengelivi lakho. Nako lapho loko kwakucatulula. Khona-ke bekakahle ngaleso sikhathi. Niyabona, waveta leso sakhe impilo sekuphila lokwakulivi laNkulunkulu libonakaliswa esimeni semuntu. Uthi ngekufa kwaloyo nje lolungile, wahlawula kufa kute kube sikweneti saloyo naloyo wethu longenabulungiswa. Futhi ngekwemukela-ke livi lakhe liletha kuphila, futhi libuyisela Kristu kithi, ngoba Kristu ulivi, livi lelikhulunyiwe, futhi litovuthwa uma ungalemukela. Wena logulako, lemukele, likholwe, utofanele livuthwe. Litovela ngesikhathi salo lesifanele, lifanele likwente. Manje sonke sikholwa ukuthi sisesikhathini sekugcina. Noma ngumuphi umuntu lo, lokhaliphile ngiyakholwa uma bekangacalata futhi abone ukhombisa ukuthi lento ingeke isachubeka kahle manje ngifuna cishe imizuzu lelishumi nesihlanu manje kunikhombisa ukuthi ngiconze kuthini noma ngibani uyathi ukuthi kukhona lokumele kwenteke yonke imibhalo iyakukhomba siyafundziswa ukuthi umhlaba wadalwa eminyakeni lethi nkulungwane lethi sithupha ngekuba inkulungwane ngelilanga lilanga linye linjengeminyaka kuNkulunkulu kanjalo njalo iminyaka lethi nkulungwane lethi sithupha kuloku daliwe kulungile insuku lethi sithupha kubitwa kanjalo nelibhayibheli lithi lusuku lunye luyiminyaka leyinkulungwane noma iminyaka leyinkulungwane lusuku lunye kuNkulunkulu manje iminyaka lethi nkulungwane letimbili yokuqala umhlaba icosmos luhlelo lomhlaba lufika ekupheleni kwalo nankulunkulu wathingeka athumele into letsite lehlulelo letivela ezulwini futhi ehlulele umhlaba ekwahlulelweni futhi asinzise lolungile Noah nemndeni wakhe iminyaka lethi nkulungwane letimbili yesibili into lefanako yenteka futhi icosmos luhlelo lwemhlaba ngisho nelibandla langcoliswa insuku kaNoah bahalatisa futhi bahlekisa ngaye futhi washumayela iminyaka lelikhulu nemashumi lamabili emnyango wemkhumbi futhi eminyakeni lethi nkulungwane yesibili libandla lali laya ekuthunjweni lenda bugwadla nelive futhi abasilutho kuphela nje sicuku setimo netivumokholo nankulunkulu wathumela kwehlulela emhlabeni ngekuthumela indvodzana yakhe kufika ekupheleni kwemandla ayo manje lona ngu-1962 futhi lithini libhayibheli libhayibheli lathi etinsukwini tekugcina ukuthi umsebenti uyofinyetwa imibhalo ingeke icambe emanga ngenxa yalabakhethiwe ngenxa yalabakhethiwe uma bekungeke kube khona inyama lesinziswako khona-ke siyabona ukuthi sisesikhathini sekugcina le sikhombisa lisabatha lokusikhathi seminyaka leyinkulungwane loko yiloko kuto kwenteka ngaleso sikhathi kubusa kwesikhathi seminyaka leyinkulungwane manje kodwa tinsuku letisithupha setigcwalisekile umuntu sewuphethe esandleni sakhe khona manje sikhali langatibhubhisa ngaso yena angabhubhisa umhlaba angachumisa umhlaba ube dicucu ngemzuzwana munye angadubula umuntu endleleni futhi awujikijele even lonke lapha futhi athi dinikele noma ngitomkhulula nguloko kuphela bekangentani ngani noma ngibani lobhadlile bebangatinikela bese kuba yinike futhi manje lokuncane kwakuvamise ukuthi tive letinkulu tibuse letinkulu tive letincane mhlobo banendlo lefanako niyabona na ngako sekube sikhathi lesisibonako nalesikholwa ukuthi sisesikhathini sekugcina manje besingachubeka naloku ema-awa ngoba ake sibuke nje leminye yemibhalo lapha umzuzu nje lobuka embewini lehlanyelwe yesikhathi sekugcina uma leyo mbewu ye livile likhulunyiwe laJobe Isaya wakhuluma ngalo wonke umuntu waNkulunkulu wonke umprofeti waNkulunkulu latatisa timfihlo takhe kuye ngisho naDavide ku-Isaya Jeremiya bonke lalabanye babo bakhuluma ngaleyo ntalo letako futhi uma sekufika sikhathi seminyaka kwakungaleyo ndlela impela uhlala njalo akwenda lingeke lehluleke lilivi laNkulunkulu liphakathe lingeke lehluleke futhi sonke siyathi ukuthi Jesu bekalivi manje asesithathe livi lakhe-ke emaHebheru ekuqala athi nkulunkulu etikhathini tasendvulo nangetindlela letiningi wakhuluma kubaprofethi kodwa kulolu tinsuku tekugcina ukhulume ngendvodzana yakhe Kristu Jesu manje bekangunkulunkulu mprofethi bekangumprofethi impela Mose wathi inkosi nkulunkulu wena iyovusa umprofethi kodwa lona bekangethulu kwemprofethi bekangunkulunkulu abonakaliswe enyameni manje lo mprofethi nkulunkulu usinika tibonakaliso letimbili noma letintsathu lesifuna kutibuka lapha tibonakaliso letinkulu lesifuna kutikhumbula kumathewu wemashumi lamabili nakune ngesikhathi kubutwa yena letinto leti tiyoba nini na kuyoba yini kubuya kwekuphela kwemhlaba na kutokwenteka nini konke loku waniketa tintfo letiningi letehlukene letokwenteka sive siyovukela sive umbuso uvukele umbuso nakanjalo njalo uthi kuqhubeke njalo njalo. Kodwa wathi fundzana umfanekiso wemkhiwa. Uma unato tonke letinye tihlahla, bangakhi lapha labangemaKristu manje? Bakamsantandla 10. Kunjalo, ngiyabonga. Ngiyacabanga likhulule amaphesenti. Kulungile. Bukusisani manje, uma siletha lesibonakaliso sembewu yesikhathi sekugcina. Yesu wathi fundzana umfanekiso wemkhiwa. Manje uma nibona umkhiwa, manje fundzana umfanekiso wani na, umkhiwa. Manje noma ngibani uyati, lokho kufundza iBhayibheli, kuthi umkhiwa wawunjalo, bewuhlala njalo sive sebantu labamaJuda. Joel wathi, lokho sibotho lesikushiyile, ingasa ikudlile, nakanjalo njalo. Leso kwakusiphundi, kuthi tivumokholo netintho tidla libandla, yalicetha. Kodwa wathi ngiyobuyisela isho inkosi. Manje emaJuda anqunywa Paul uyasitshela nebetive bafakelwa futhi embusweni. Kodwa caphelani Jesu wathi fundzana umfanekiso wemkhiwa. Manje leso sihlahla njengoba Jobe abona uma sifa sitophinze siphile yini? Impela wathi manje uma nibona umkhiwa nato tonke letinye tihlahla 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 tani kunesihlahla sekuphila kunesihlahla sesivumokholo lihlelo kunesivumokholo sesive uma nibona umkhiwa nato tonke letinye tihlahla tihluma emagcembe siyahluma silungiselela kuhluma emagcembe uthi lihlobo selisonzela caphelani benda umfanekiso ngetive manje uNkulunkulu usebentana nebetive ngemlobokati munye lapha nalomunye lapho kodwa usebentana nemaJuda njengesive hayi njengemuntu ngamunye njengesive bekahlala njalo leso bekusive lesikhethiwe saNkulunkulu uNkulunkulu wabakhetha njengesive ithunya tenkolo tiyongena eJerusalema netindlu uma Israyeli asinzisiwe uyoba sive liBhayibheli lithi uyodalwa ngelusuku kunjalo ngako Israyeli utomemukela Kristu kumunye kumunye nje njengesive hayi nje njengebantu ngamunye kodwa caphelani manje kuthi wathini asikuthathe sikubukisise ucace uma nibona umkhiwa uqala kuhluma futhi nato tonke letinye tihlahla tihluma emagcembe manje yonke into inemvuselelo noma nje beyinemvuselelo emaJuda sekabiyele ekhaya lawo lenzabuko njengesive andizisa umjeka wawo lucobo ulumende wawo lucobo imali yawo lucobo basive kwekucala cishe ngiyacabanga cishe iminyaka lengemakhulu lalishumi nesiphohlongo oh ngetulu kwaloko cishe iminyaka lengemakhulu langemashumi lamabili nakubili cishe iminyaka lengemakhulu langemashumi lamabili nakubili Israyeli sewusive futhi umjeka lomdzala kunayo yonke emhlabeni ingayethele nemicijo lesithupha yaDavide ibuye indize futhi kuthi kwekucala iminyaka lengemakhulu langemashumi lamabili nakubili naJesu wathi uma acala kuveta emahlumela akhe sikhathi siseminyango Israyeli akhuluma nemaJuda manje bukusisani wathi lapho tonkele letinye tihlahla ticala kuhluma libandla leRoma leKatolika selibe nekushanyela lokukhulu kunako konke lelake laba nako libandla lemaProtestani libe nemvuselelo lenkulu kunato tonke lelalinayo Billy Graham naJack Schuller emaPentecostal bekanemvuselelo lenkulu kunato tonke lebe banato Ora Roberts Tommy Hicks nabo bonke labanye emadoda lamakhulu imvuselelo Kaphelani emandla bekanemvuselelo emandla ebuve kunemvuselelo lekhona manje ngubani lotoba ngemandla lamakhulu bukhomanisi wonke umuntu niva abashumayeli bema epulpit bakhuluma oh asesabe bukhomanisi ngumbhetho ngikhombise umbhalo lapho bukhomanisi butobusa umhlaba buRoma butobusa umhlaba hayi bukhomanisi bukani umbono wenkosi Nebuchadnezzar livi lenkosi inhloko yegolide lithusi phansi etinyaweni temaRoma lokwakuyinsimbi futhi akukanjinji lelitshe lefika lalisolo lisensimbini futhi lasishaya kumbulani ekugcineni kwakuhlanganiswe nelubumba buthakathaka lubumba nensimbi ndzawonye lomhlangano lomkhulu lebe banawo nje etulu lapha emkhathini waKrushchev naEisenhower niyathi ukuthi Khrushchev usho ukuthini elulumini lwakhe lwelivelonke na Khrushchev usho lutsaka lubumba niyathi ukuthi Eisenhower usho ukuthini ngesingisi insimbi futhi ngisho nekukwenta kucace kakhulu kubantu Khrushchev wahluthula sicathulo sakhe wase ushaya lideski bangeke bavumelane yini letobusa iRoma iyobusa umfelanza wonye wemabandla nebukatholika uyokubopha nza wonye futhi khona lapho ukhona emandla ekubusa libhayibheli liyakusho lokho leyo imbewu lokho ngeke kwehluleke manje bukani namuhla akusuye yini lo papa lomusha amema onke emabandla emaprotestani abahambi yini kuthiwa nike ngemapentecostal enu Indlo lefanako umfelandza wonye wemabandla nako lapho khona leyo mbewu ifanele ifezeke lokhu kutofanele kwendeke kutofanele kuvuthwe sekusikhathi sako sekuthi kuvuthwe bantu bendani uyahlela futhi uchubeke nekwakha takhiwo letinkulu ngalokuthecaca netinhlangano letinkulu ngalokuthecaca emahlelo lamakhulu kwendlula onke nako konke lokwendeka indlo lefanako kona kanye lokho libhayibheli lelathi bayokwenda ngoloko uNkulunkulu umprofeti Jesu Kristu lathi kuyokwendeka emaJuda ayobuyiselwa futhi kuyoba nemvuselelo lenkulu emkhathini wabo njengesive sihlangana ndzawonye njengesive kuyoba nemvuselelo emkhathini wemaMethodist emaBaptist iPresbyterian nakanjalo njalo imvuselelo emkhathini wemaPentecostal futhi nako lapho khona sive siyolwa simelane nesive imbewu yavuthwa Israyeli uba sive emva kweminyaka lengemakhulu langemashumi lamabili nakubili kwendekene emabandla onke abuthana ndzawonye anemvuselelo ulungile mnumzane manje lenye imbewu lenkulu yahlanyelwa wathi etinsukwini tekugcina kuTimothy wesibili sahluko sesithathu bekuyofika emkhathini welibandla kuhlubuka ekukholweni kweliBhayibheli kunjalo ngabe leyo imbewu ngabe leso sethembiso babukeni namuhla bukani emabandla ethu enda ini bathi hlela bona ndzawonye bayabambisana ndzawonye bathi bopha ndzawonye behluleka bangakholelwa eBhayibhelini abakholelwa kulelingilo sibili livi laNkulunkulu leliqiniso wena uthi leBhayibheli lisho lokhu letho thinto setendlulile ayikho into lenjalo oh ayikho into lenjalo insuku temimangaliso selendlulile gatsene ayikho into lekuthiwa ngumphaphathiso wamoya longcwele Loko kwakukwe bantu labangagcwala sandla labalishumi nakubili emuva lapho bapostoli niyabona na Yini leyo mbewu iyavuthwa imbewu yesibonakaliso sesikhathi sekugcina Wathini Jesu uma ubona lethi into leti tendeka Akamisa inhloko yakho uhlengwa kwenu sekuyasondzela ebandleni sibonile ukuthi liyohlubuka kulungile siyakuthola lokho kulungile manje sathi etinsukwini tekugcina Joeli wasitshela lenye ingcenye yemibhalo lalelisisani manje ukuthi kutoba khona imvula yakuqala neyamuva ngesikhathi lesifanayo mangakhe maKristu lokadiko lokho banini amen impela ini manje ngalele linye lilanga lokwangimangalisa ngesikhathi ngibuka imvula yakuqala neyamuva yayitofika ngesikhathi lesifanayo manje leligama yakuqala kuligama lesiHebheru Fola sichaza amagama akho sesiHebheru ilexicon bese uyathola Ligama lesiHebheru lakuqala lisho more more usho ukufundisa kuyofika imvula yekufundisa kuyini ufaka imbewu emhlabeni yini lebe yinayo yini lechubekile yebo ke sithola ukuthi kwakukade kunemvula yekufundisa lechubekayo bantu bebaptist lesinye sigitsi nga 44 kwakungumgomo wabo emalunga elibandla imvuselelo letinkulu tabhili graham lo mvangeli lomkhulu bukani ukuthi wendene bukani oral roberts nemapentecostal kube khona imvula yekufundisa lephumile kube khona imvula yekufundisa kwesive bukhomanisi buhlanyelwe emkhathini webantu sonke sive kube khona imvuselelo yemaRoma niyathi yini ukuthi kwendekani uma babuyisela ingcenye yasentshonalanga noma ingcenye yangasempumalanga yeBerlin emuva lokho kubeka bukhomanisi nje noma ngiconze umbuso weRoma impela nje esigungwini lesithala lokwakukuso ngesikhathi saJesu impela kuyakwenda ngalokuphelele kunemvuselelo lechubekako iyini kuhlanyela awuseva lutho kakhulu ngaBerlin Graham hlobo uyeva kuthiwa ninga oral Kutswani ke ngabo bonke labanye. Niyathi kutsi umlilo wemvuselelo lomkhulu awushi. Kuyini sibonakaliso sembewu yesikhathi sekugcina. Emavi ahlanyelwe kuyini? Lihlelo liyovuna lihlelo. Lelibenda babumbane nzawonye. Kodwa livi laNkulunkulu lihlanyelwe nalo. Futhi uma umoya waNkulunkulu uqala kwehla, livi laNkulunkulu liyohlala kubantu. Nalowo mlobokati wemanga lophingile ngephandle lapho, wase uthi faka kutivumo kholo, futhi wathengisa ngebutibulo bakhe uyovuna ini, umfelanzawonye welibandla. Lotho boshwa futhi ushiswe njengemanyeva netincacaputane. Kodwa lapho livi laNkulunkulu lihlanyelwe enhlitweni yabantu, liyovuna umlobokati waKristu. Ngalokuqinisekile nje njengoba ngime lapha, sibonakaliso sesikhathi sekugcina. Yini indzaba bandla laNkulunkulu? Yini indzaba ngathi? Yini indzaba ngane maBaptist? Nine maPresbyterian, maAssemblies of God. Jesu kuphela nonke nine labanye. Yini indzaba ngathi? Aniboni na imbewu ungaqaphela ukuthi mhloboni yembewu loyithatha esibelethweni sakho senhlitiyo yakho. Ningathi thathi tivumo kholo, nithathe livi. Bebakathe bakhuluma kakhulu ngemvula yamuva, kungesiko kunilahla bazalwane bemvula yamuva. Kodwa leyo akusiyo imvula yamuva, kube imvula yamuva yayikathe ilapha. Emandla uNkulunkulu bekayoyishaya leyo nto, futhi bekayoshanyela umhlaba. Imvula yamuva seyilungiselela kuda. Yini indzaba na? Libandla litikhicitela into letsite njengoba nje Eva athama kuyenda. Wathama kuba nekukhanya lokunengi kukhicita into letsite. Sende into lefanako, sitama kwenda into letsite kithi luqobo. Susa sanda sakho kulo, vumela uNkulunkulu ake akwende. Thatha livi lakhe futhi ulikholwe, ulibambe enhlitweni yakho. Futhi uma imvula icala kwehla, kuphila kuyobamba nelivi liyotibonakalisa lona. Ngiyacabanga, ngicabanga ukuthi ngiyahlanya. Kodwa angihlanyi, uma ngihlanya ngiyekelene, ngiyajabula ngale ndlela. Ngako ngiyalikholwa livi laNkulunkulu. Yini indzaba ngelibandla? Sinye sakhe, umcondo wakhe lovulekile, wemukele tonke tinhlobo tetivumokholo nemibhedesha, futhi hhayi livi laNkulunkulu. Ngesikhathi Kristu efika wathola into lefanako, Adam layithola, into lefanako Jehova layithola. Futhi nathi letibonakaliso lethi esikhathini sekugcina tibonakala. Nelibandla alinayo impendvulo. Kunjalo, sekusikhathi. Imvula yasekuqaleni iphumile. Kungaleso sizathu Billy angenti lutho kangako. Khumbulani, kwakukhona Jesu wathi, njengoba kwakunjalo emihleni yaseSodoma, kuyoba njalo ekubuyeni kwendvodzana yemuntu. Bekunetingelosi letimbili letehlela kubaseSodoma. Khumbulani, Lothi wake wahamba na-Abraham. Libandla lake langena enhlanganyelweni naKristu. Nelivi kodwa bathengisa ngebutibulo babo ngelihlelo. Manje uthengisa yonke lento futhi uhlela kumfelanzawonye munye lomkhulu welibandla. Nguloko impela lokwenteka kulothi wehlela lapho tingelosi letimbili, Ora Roberts na Billy Graham. Njengoba kuyoba njalo kulolu suku, wehlela lapho wase ubeka livangeli kubo. Kwendekani, lihlazo lite liphume ngisho kuko. Kodwa Abrahama munye wema emuva naye, kwakukhona munye lambita ngaNkulunkulu. Nesibonakaliso lasenda lapho embi kwabo. Senda ini, safakazela ukuthi beka yini. Abrahama beka ngilokhethiwe ngoba beka Abrahama beka nesethembiso. Futhi manje bukani, lena intalo ya-Abrahama lesethembiso asendelwanga Abrahama kuphela. Kodwa intalo yakhe, hayi intalo yakhe Isaka, yehluleka yakufakazela ukuthi yenda. Kodwa intalo kukholwa lebekanako, akunandzaba ukuthi Timothy athi yini, ukuthi kwakumelene kanjani nemvelo, ukuthi dokotela washo kangakanani ukuthi kwakungenjalo. Abrahama emva kokuba sekabe nesethembiso lanikwa sona ngesikhathi kungenakwendeka, washada nazazewabo cishe aneminyaka lelishumi nesikhombisa budzala. Zazewabo langadalwa naye, beba ngenabo bantwana. Futhi ngesikhathi asanemashumi lasithupha nesihlanu, futhi yena anemashumi lasikhombisa nesihlanu, uNkulunkulu wabonakala kuye futhi wathi utoba neluswane ngaye ngani wathatha wathatha livi lakhe walilungiselela iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu emva kwalokho kwakungakendeki lutho manje sewuneminyaka lelikhulu budzala futhi unemashumi layimfica lokho akummisanga nakancane akangabatanga ngesethembiso sankulunkulu ngekungakholwa lokho kukholwa leyo yintalo yebukhosi ya-Abrahama lolo luhlobo lwentalo lethatha livi lankulunkulu nguleyo ndvo letoletha umlobokade nguleyo ndvo leyohlangana nakristu ulivi futhi uma libandla lihlanyelwa ngalenye indvo ngaphandle kwelivi lingeke lihambe kuyohlangana naye akanawo umtimba lontengantengako lonekucubuka kuwo unemtimba lophelele futhi ulivi leliphelele nelibandla liyohlanyelwa futhi likholelwe evini leliphelele nelivi leliphelele nelivi leliphelele litohlangana ndzawonye njengenyama yinye nemtimba munye njengoba indvodza nemkayo kunjalo amen angithi ameneli mina kodwa amen usho ukuthi akube njalo ngiyakukholwa noma kanjani yebo mnumzane imvula yasekuqaleni iphumile imvula ilungiselela kwehla itoveta ini bukusisani nje lesinye futhi sibonakaliso intombi lengakahlakaniphi Jesu wathi ngaphambi nje kwekufika kwemiyeni kwakuyoba khona intombi ndo lehlakaniphile lenemafusa esibaneni sayo nalenye lengakahlakaniphi nentombi ndo lengakahlakaniphi iyovuka ngalelinye lilanga futhi ithole ukuthi yayide emafutha esibaneni sayo uma sekufika endzaweni bukani umyeni uyeda ngiloko-ke inhlokomo manje kristu uyeda wase uyaphaphama futhi wathola ukuthi bekede emafutha emafutha asho umoya umoya ngiloko lokuletha lelivi ekuphileni umoya ungemanti laletha livi ekuphileni liphonse ngephandle wena uthi yebo-ke kuthiwani ngala mabandla uma bahlanyela timbewu tebuhlelo uyoletha loko ekuphileni umoya wankulunkulu uyoletha loko ekuphileni lebhayibheli lathi imvula inela labalungile nalabangakalungi emaheberu esine sahlu 3 sahluko sesithupha sithi imvula ifika kanengi kunisela titselo letisemhlabeni kodwa emanyeva netinchachabutane letatithokota kakhulu nje futhi taphila kakhulu impela ngemvula ngako konke kodwa niyobathi ngetithelo tabo kunjalo impela nako lapho khona manje ngesikhathi babona loko niyabona titselo titobuthana imvula ilungiselela kwehla lihlelo liyochobosela lihlelo nguloko kuphela kodwa livi liyochobosela kristu umlobokadi impela hlanyela livi lembewu manje lapho intombi ndvo lehlakaniphile niliqaphelile liphimbo lemadvodza labo somabhizinisi labangemakristu ngiyabakhulumela emave ngemave angikwati kubabhakela leli livi bukani kuthiwani-ke bukani lapha kuma-presbyterian i-episkopali emakhulu abo yonke inzawo atama kufuna moya longcwele adlala indvo lenkulukadi loligugu umngani wami longumfundisi wase-afrika indvodza lekahle indvodza lemesabako unkulunkulu ngimbutile awathi ukuthi kuyini mnakethu yini inkonzo yakho wathi ngifanele ingenise ibhabhiloni ngacabanga awuboni yini ngaso kanye sikhathi lapho intombi lengakahlakaniphi ifuna emafutha lathite kwentathe imbewu tayo ikhule futhi nguleso sikhathi lapho kristu efika khona futhi ushiywa ngephandle umshumayeli lomkhulu uBilly Graham usanza kusho nje kuthi sithinga iphentekosti sithinga abantu emuva ema-episkopali abhala inzatshana lenkulu lifayela lelitse kangako wathi sithinga tikhulumi ngetilwimi sithinga baphilisi bankulunkulu ebandleni banetinkonzo tekuphilisa bantu ngephandle bakulekela labagulako batama kwendani kufaka emafutha esibaneni sabo impela leso sibonakaliso sembewu yesikhathi sekugcina amen ngesikhathi asatama kwenda loko umyeni uyafika nemlobokati wangena bekakhiyelwe ngephandle oh lusuku lolumangalisa kanje pho lesiphila kulo ngifuna kusho into yinye nje kwengeta kukhathateka emkhathini wetive oh he tibonakaliso tekungesabi emazulwini niyakholwa ukuthi loko kunjalo bukani sisatha nje lalithandana ayo ngabe sinaleminye imizuzu lembadlwana ukuthi sichethe naseyigabence insimbi yemfica angifuni kubamba lihola sikunemusa kulabantu laba
kusivumela sibe nalo.
Lalelani, bangakhi nani nonke nibonile kutsi sive sitanyatanyiswe mathute nje ngetibonakaliso. Nibonile kutsini le ndoda emkhondweni losiyingilidi ngalele linye lilanga. Wathola tintfo etulu lapho akazange isayensi ayati ngisho nekutsi tiyini ngesikhathi endlula emhlabeni jikelele. Noko babuka futhi babuka kodwa abababonanga. Bekacabanga ukuthi umkhondo wekutungeleta wakhe wawutoba ticucu. Kwakungenjalo, umkhondo wekuhamba kwakhe wawukahle tibane. Bukani nje kuthi yini lebe yisetikwe nikubonile emsakatweni, nikubonile kumabonakudze. Bekusephephandzabeni emasosolandiza kunzawotonke nePentagon yakukhipha ngalelinye lilanga. Cishe emavikini lasithupha lendlulile. Bekungasiyo into leqanjiwe baze bakukhombisa ngisho nakumabonakudze kuthi bawabamba kanjani lamasoso ngekuhlakanipha emalambu lehlako alenga etikwePentagon kanjalo kuyo yonke iWashington DC futhi bayibamba kurada futhi bebane bashayeli mendiza etulu lapho futhi bebangena ngqo emaceleni ato bathi khakile thuke nato sukani ngelitubane lembane. Kuhlakanipha kuyini na? Jesu wathi kuyoba netibonakaliso letesabekako, letibonakaliso ezulwini, inhlitiyo tebantu tiyehluleka kwesaba, kudideka kwetikhathi, kuhlupheka emkhathini wetive. Anisiboni leso sikhathi sembewu silapha manje, sikhathi sekuvuna. Tintfo libhayibheli lelathi tiyofezeka, leyo mbewu lehlanyelwe, aniboni ukuthi itsethe impilo nekuphila, nguleyo indzaba. Manje into yinye nje ngetulu lalelani ngaphambili manje lalelisisane ningehluleki ukuthola lokhu manje ngaphambi kwekubuya kwekucala kwaJesu bosonkanyete baseNdiya bomeki ngiwendile umsebenti wesithunywa senkolo eNdiya futhi ngakhuluma nabomeki ngalokhu kuthi bebagadzile bebabosonkanyete bebabuke imitimba yasezulwini futhi bathi uNkulunkulu uhlala njalo atimemetela yena lucobo emtimbeni wasezulwini ngaphambi kokuthi ende emhlabeni ngaphambi kokuthi ende noma yini futhi bathi leni ngesikhathi lokhu letathi letintsathu tihamba kuyokhonta lenkosi leyayitobusa umhlaba inkosi leluswane lebe balandzela inkanyeti umbhalo wakho uyasho wathi kodwa eqinisweni kwakunethi inkanyeti letintsathu letathi sihlangana zawonye futhi tenda lenkanyeti yinye futhi bathi lokho sonkanyeti longumkristu lebe ngikhuluma naye noma meki wathi lokho kuchaza ukuthi kwakunetive letintsathu tebantu lendoda leyatifela tive letintsathu kuphela letikhona nguham shem nebantu bakajafete futhi uma livangeli lakhe selishunyayelwe kuham shem nebantu bakajafete bahlangana ndzawonye evangelini lakhe khona-ke kubuya kutoba njalo loko kulungile uma afuna kukukholwa loko kuthathu yinombolo yekuphelela kodwa yini lenkholwa kuthi lokuthathu bekungiko yini lesiyikholwako kwakukuphelela lokuthathu kukhombisa ukuthi ticutinzathu kwankulunkulu uyise indvodzana namoya longcwele wabonakaliswa kumuntu jesu kristu umuntu munye lophelele wonke lamanye emadoda bekehlulekile yonke lenye into yayifile kodwa naku kufika umuntu lobekangeke afe kuphelela kuthi ngisho kufa kwakungeke kumbulale wavuka futhi kuthathu inombolo yokuphelela sonke siyakwazi lokho kuthathu inombolo yaNkulunkulu etinombolweni takhe uNkulunkulu wathiwa ngetinombolo takhe lokuthathu kuphelela nesikhombisa kukhonda lokungemashumi lamabili nakune kukhonda emashumi lamane kulingwa emashumi lasihlanu yiPentekosti ijubhili niyabona kanjalo njalo tonke tetinombolo takhe tibalo takhe taNkulunkulu tiphelelisiwe kusekupheleleni manje lokuthathu inombolo yekupheleliswa ngaphambi nje kwekuthi uma lalelisani manje ngesikhathi loluswane loluncane kristu ludalwa tinkanyeti letintsathu tahamba ndzawonye futhi tenta inkanyeti yekusa yinye leyabonisa kubuya kwakristu lomunyako lophelele manje kwendekeni sibona kubhodla ephepheni kumabonakudze ngephandle etivhentonke lapho tinkanyeti letisihlanu tavele tawela elayinini nelive. Yini sihlanu, inombolo yemusa. Sonke sikhathi uma leto tinkanyeti tifika, khona-ke kwenteka into letsite emhlabeni. Kwenteke ini, tinkanyeti letisihlanu tawela ekhatsi. Kwakuyini? Kugwethulwa kwani? Kusukela ngaleso sikhathi, bukani nje ukuthi kwendekene. IJalimane yacisha emephini. Labanye babomeki bathi umhlaba uyochuma njengelihwapa. Tonke tintfo letilukhuni letiprofetiwe ngibo tinsuku tekugcina. Bukani ukuthi kwendekene eNgilandi ngaleli linye lilanga. Kwakune nesiphepho lesaphepula tindlu letithi nkulungwane letingemashumi lasikhombisa ngalelinye lilanga. Tehlakalo yonke indzawo eCalifornia, iLos Angeles, yacishe yacwila elwandlekade. Kuyini na? Kucala kwetinsizi. Kutamatama kwemhlaba kutsetsenza utonke. Kungani na? Tinkanyeti letisihlanu tifika elayinini. Umusa kaNkulunkulu. Kwendekene, libandla lisengumntwana. Haleluya, umlobokati ebuntwana. Kuthi emandla nkulunkulu sekacale kwehlela kuye. Uthatha simo umlobokati walomyeni. Leto tinkanyeti letintsathu tatichaza kuphelela kwakhe kwababe losezulwini. Kwathi cu tinzathu abamunye emhlabeni emkhathini wethu. Tikhundla tankulunkulu tiba sikhundla sinye. Kwentekani manje? Libandla lankulunkulu lophilako lihlangana ndzawonye ngaphansi kwelivi lankulunkulu. Nelizulu leli ngusonkanyeti limemetela kusonzela kwakhe. Amen. Ungahle ungakukholwa lokho. Kodwa livi ngalokufanako nje. Yebo mnumzane. Kwendekani? Sengiyavala. Ngahle ngisho lokho. Bangani, libandla liyaphuma. Nkulunkulu utoba nelibandla lelingenabala noma sici. Futhi umiselwe ngaphambili. Nkulunkulu washo njalo, uyoba nako, loko kukwenta kube ngilokuqinisile. Ngubani lolilunga? Angathi, ngiyethemba kuba ngimeliqobo. Ngiyethemba ukuthi ulilunga. Kodwa utoba nemtimba longenabala noma sici. Futhi ngikholwa ukuthi leti bonakaliso leti telusuku lwamuva netintfo letendekako. Tonke tato tembuleka kanye-kanye. Kukhombisa ukuthi Kristu sewulungele kutela lo mlobokati. Njengoba uNkulunkulu evini lakhe abonakaliswa kumuntu, umuntu lophelele, kanjalo naNkulunkulu nelivi lakhe liyabuya futhi atenda atibonakalise kumlobokati. Akuyukwenta njengoba kwenta Eva, walipastelisa kulenye into. Kodwa livi laNkulunkulu lelimsulwa litotalwa kulelo bandla futhi uyokuma njengoba kwenda Jesu Kristu nelugcobo lwamoya wakhe lwelivi lakhe. Amen. Ngikholwa ukuthi sesimemetelo manje. Umprofethi wathi kuyofika lusuku lolungayubitwa ngemini noma busuku, kodwa ngesikhathi sakusihlwa kuyoba kukhanya. Nonke nine bafundzi beliBhayibheli niyakwati lokho. Kwendekani na? Impucuko ihamba isuka empumalanga iye entshonalanga. EShayina impucuko lenzala kwendlula yonke lesinayo. Impucuko iqala empumalanga ihambe nelilanga iya entshonalanga. Kukuphi manje? I-West Coast. Uma icubeka ibiyela empumalanga futhi, niyabona ukuthi ngiconze kuthini? Lilanga lelifanako leliphuma empumalanga, lilanga lelifanako lelishona entshonalanga. L-I-L-A-N-G-A lelifanako. Nale N-D-V-O-D-Z-A-N-A lefanako. Indvodzana yaNkulunkulu leyeta emhlabeni kutotsatsa umlobokati kubantu basempumalanga. Naloyo mlobokati wathi ngcolisa njengoba kwenta Eva, njengoba kwenta umlobokati waJehova. Leyo ndvodzana lefanako lekhanyisa lapho, leyakhanya lapho nemandla akhe lafanako ethi kwePentecosti. Kuvuthisa imbewu lebe kayihlanyele. Leyo ndvodzana lefanako iyakhanya manje ehlangothini lwemhlaba lwangasentshonalanga. Kukuphi? Kuvuthiswa imbewu lehlanyelwe kuletha umlobokati. Kukhanya kwakusihlwa kwelivangeli kuyoveta umlobokati. Amen. Entela iNkosi Jesu. Kunaletinye tetibonakaliso tembewu takusihlwa emakhulu ato. Sinemizuzu lesihlanu ngaphambi kwekuvala. Ungulenye yalama? Uyakholwa ukuthi ungulenye yaleto tembewu na? Uyakholwa ukuthi inhlitiyo yakho ihlanyelwe nelivangeli lelimsulwa? Akukho lutho even lolungakhipha livi laNkulunkulu enhlitiyweni yakho. Uyakukholwa lokho? Uma kungenjalo, mngani wami, ngingahle ngingaphinze nginibone ebusweni balo mhlaba. Kodwa khumbulani, livi leNkosi nemfihlo yeNkosi yatiswa baprofeti bakhe.
baprofeti bakhe bakhuluma ngalo. Nali likhona lapha manje, siyalibona lifezeka. Ngiphinza labakusho esecwayisweni kini. Uma ungenato leto thembeko, futhi uma ulapha kusihlwa, futhi awusuye umKristu, wena mhlawumbe uwelibandla. Ungalithathi lelo thuba mnakethu. Ungathi laleli leto thinto. Lolo lutshaba lolubhasteliwe. Livi laNkulunkulu lutofanele liphile kuwe ngalokuphakeme kakhulu. Njengoba lenda kuJesu Kristu, ngoba uyinhloko, umtimba wakhe ungeke waba yinto yinye, nenhloko yakhe ngulokunye. Ufanele ube livi lelifanako. Uma libandla lakho liniketa kuphela timvumokholo nemibhedesho, lokungesiko ngekwembhalo, ningakukholwa, ungeke uhlanganiswe ebandleni, udalelwa emtimbeni ngelivi laNkulunkulu lophilako. Uthi uma ungenako lokho ungathathi lithuba. Uma wehlele lapha ku kuyothenga sitsha selisopho futhi sinebulembu kuso, utobopha lesitolo lothenga udlele kuso. Ngani? Bewungeke uyidlele lide ngoba uyesaba ukuthi utowubhubhisa lomthimba. Nakethu, ungesabi ukuthi yini lengabhubhisa umthimba. Kodwa ngubani longabhubhisa ngokubili umphefumulo nemthimba ezihogweni? Uma uhlanganyela ekudleni kwakho, bewungeke udle noma yini lengcolile, kwenta lomthimba ugule noma ugonyuluke. Bese ke ugwinya noma nguluphi luhlobo lwesivumokholo semphefumulo wakho lophakathi. Uma lo mtimba lona utofanele ubhubhe, ungamvumeli ideveli abhobose leyo ndvo emphinjeni wakho. Udalwa kabusha ngamoya kaNkulunkulu, nemoya wakho uyofakaza ngalo lonke livi iNkulunkulu lalibhalile lapha. Futhi sonke sethembiso lasiniketile sitotenda sibonakaliswe kuwe. Umoya kaNkulunkulu uyofika futhi uphile kuwe. Ungumtimba kaKristu, kumelelwa kwakhe lucobo lapha emhlabeni. Uma ungenako lokho, uma ungeke wakholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu. Uma ulapha futhi ugula, futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokupha ukuphilisa kwaNkulunkulu, uvele ubeke lelo livi. NgiNkosi lephilisa tonke tifoteni. Nkosi, ngiyakukholwa, bukusisani ukuthi kwentekani. Uthi Nkosi, ngiyakukholwa, vula wonke umgudu, futhi ngilapha, bukusisani ukuthi kwentekani. Ngalokufanako njengoba ngendile, leyo lencane intombatane lefako ngalelinye lilanga. Tinkulungwane tanza umhlaba wonke jikelele. Ngema futhi ngababona ngibone eNingizimu Afrika ngenda umkhuleko munye ethi kwesicuku sebantu ukuthi balinganisela bathatha imithwalo yemaloli lamakhulu lasikhombisa. Awunayo iloli eGeorgia njengalomunye wabo. Cishe emasondo lasithupha noma lasiphohlongo ngesheya kwalapha. Futhi ngekusa lokulandzelako nemphathi walelidolobha ahleti lapho wetha ngelifasitelo wase uthi mnakethu Branham, yehla buka lapha, betha behla ngesitaladi, nabo behla ngesitaladi nemithwalo yemavenda sikhombisa yetimboko tekuhamba netitulo temasondo. Nayo yonke into bantu laba akazange athinze ngisho namunye wabo. Waletha livi nje wabatshela ukuthi balikholwe futhi bakwenda. Nebantu lebe kakuletintfo leti ngayitolo, naba bebahamba behla ngesitaladi netandla tabo tiseti kwenhlitiyo yabo ngelulwimi lwabo lwemtsabo bahlabela konke kungenteka kholwa kuphela. Wathumela livi lakhe nguloko kuphela lokwendako. Kuthumela livi nelibandla lilemukele. Loyo lotelwe nguNkulunkulu wemukela nguNkulunkulu, akholwe nguNkulunkulu. Niyamkholwa. Asikhothamise tinhloko tethu. Ngitokhulekela lamaduku. Inhloko tenu tikhotheme nawo onke emehlo avaliwe. Ngitothanda kunibuta umbuto lomathimu. Uma ungakalungi naNkulunkulu, uma kukhona into letsite kuwe, lengeke ikuvumele ukholwe leBhayibheli ukuthi lilive laNkulunkulu leliphefumulelwe. Bewungeke ukholwe ukuthi bewungaphila ngekwemigomo yawo. Bewungenda lokunengi kakhulu njengokuphakamisa tandla takho futhi uthi uNkulunkulu banesehawu. Ngifuna ungikhulekele mnakethu Branham ukuthi ngitoba ngulolo hlobo lomKristu. Ngabe ukhona lapha? Phakamisani tandla tenu. Ngiyabonga. Thathe lomncane, ngiyabonga. uNkulunkulu akubusise, kulungile. Kunemuntu munye kule sakhiwo locabanga lokho. Lababili babo labacabanga lokho. Angisuye lomunye walabantu laba ukuthi ancenge uma livi lingeke likhone kukunyakatisa. Ungakwenda kuphela njengoba umiselwe ngaphambili ukuthi ukukholwe. Niyakhumbula Nalo kunje Jesu bekende imimangaliso lemine kakhulu. BaFarisi bebangeke balikholwe. Abakhonanga ukuthola enhloko yabo ngoba bebangakafanele babe ngaleyo ndlela. Kuthi uma inhlitiyo yakho ilukhuni kakhulu kuthi uyathi khona lapho kuthi lelo livi laNkulunkulu alisebenti kuwe. Khona-ke ungeke uphakamisele tandla takho kuNkulunkulu kucela sehawu. Utokwentani ngelusuku lokwahlulelwa? Kulungile. Angaba khona yini umuntu logulako longathanda ukukhunjulwa? Phakamisa sandla sakho. Letinsathu noma letine, letisihlanu, letisithupha, letisikhombisa, letisiphohlongo, cishe letilishumi tatu. Kulungile. Asikhothamise tinhloko tethu. Ningangabadi. Wena thathe wethu lomncane emuva lapho lophakamise sandla sakhe. Ngikhumbule uNkulunkulu akubusise. Thathe ayibusiswe inhlitiyo yakho lethambile.
Futhi kwangathi livi laNkulunkulu lingathatha imphanze enhlitweni yakho lencane kusihlwa, bani sithunywa senkolo kuKristu.
Le ndoda lephakamise tandla tayo kamvanyana lapha, mnakethu, tinwele takho timbunga. Kodwa khumbulani, Abrahama bekaneminyaka lengemashumi lasikhombisa nesihlanu ubudala ngaphambi kokuthi uNkulunkulu ake akhulume kuye. Kwangathi uNkulunkulu angahlanyela timphanze takhe telive enhlitweni yakho kusihlwa. Uma imvula lenkulu yehla, kwangathi ingete yaletha sivumo kholo nje kuphela. Kwangathi ingaletha Kristu abonakaliswe kuwe. Ngamunye wenu lophakamise sandla sakho ngekuphiliswa. LiBhayibheli lathi umkhuleko wekukholwa uyomsinzisa logulako. NaNkulunkulu uyobavusa. Uma imbewu ilele enhlitweni yakho, ngitokhuleka ukuthi moya loyingcwele utonisela leyo mbewu khona manje. Kukhona lokutokwenteka. Nkulunkulu akakhethi bala lemuntu. Uma atosinzisa munye, utosinzisa lomunye lotowukholo. Uma aphilisa munye, utophilisa lolomunye. Kodwa ufanele ukukholwe. Uma ukukholwa, ngitokukhulekela manje. Babe wethu losezulwini, ngibambe sandla sami etikwalamanye emaduku labekwe lapho. Umuntu lotsite mhlawumbe unalothandzekako onzawana tsite logulako nalohlaselekile. Kukhona lokungalungi ngabo mhlawumbe make nzawana tsite nalomncane umntana logulako mhlawumbe lomdzala babelwe impumbuthe lohleti emuva kulenye indlu lencane yetingotho ngephandle lapha nzawana tsite eGeorgia. Mhlawumbe lomunye esibhedlela nzawana tsite futhi wena wathi konke ngaletinto lete. Nkosi, sathi lento yinye kuthi wena uNkristu losavele akuthengile kuphiliswa kwabo. Ngithumela livi lakho ngendlela yemkhuleko, Nkosi. Uthumele livi lakho. Lo wesifazane uta kuwe wathi, Nkosi, ngawukele wena ndodzana ya Davide. Futhi wawungesiyo indodzana ya Davide kuye. Beka wetive wena wathi, akukuhle kimi kuthatha sinkwa sabantwana futhi usiphe tinja takho. Wathi, liciniso lelo, Nkosi, kodwa tinja tiyothatha timvuthu ngaphansi kwelitafula lenkosi. Wena wathi, ngenxa yale nkulumo indodzakade yakho itophila. Futhi siyathola kuthi ngesikhathi ufika ekhaya noma ngesikhathi efika ekhaya, livi lakho lase livele lifikile lapho laphilisa le ntombatana. Babe, kanye ngemntanakhe, wabuta kuthi kwakusikhathi sini. Wathi, cishe ngeli awa lelishumi nakunye lokushisa kwamshiya. Wathumela livi lakho. Nkosi, ngithumela livi lakho ngemkhuleko wekukholwa. Ngilithumela kuleyo ntombatane lencane lapho lephakamise sandla sayo. Ngilithumela kuloyo muntu lophakamise sandla sakhe. Kwangathi lingabambelela kusihlwa ngensinziso, siphe kona, Nkosi. Manje wena wathi, loyo lokholwako lova emave ami futhi akholwe ngilongithumile unekuphila lokuphakathi. Manje, Nkosi, lelo livi lakho. Washo njalo. Ngekwesayensi bephula wonke umthetho. Isayensi ithi ungeke wasiphakamisa sandla sakho. Emandla lathonsela phansi ayasibamba. Kodwa kunemoya kumuntu angenta sinqumo futhi aphakamise sandla sakhe. Ngoba kunemoya lombusako loyephula imigomo yesayensi. Manje uNkulunkulu wakhuluma futhi waphakamisela sandla sabo kumdali wabo. Babe losezulwini. Kwangathi livi lakho lingawela etinhlitiyweni tabo khona manje, esibelethweni senhlitiyo yabo, futhi uvete ngakubo umlobokati waKristu. Siphe kona, Babe. Kulaba labaphakamise sandla sabo logulako kule sakhiwo lesi lapha, baphakamise tandla tabo ngoba badzingile, bayakukholwa kuthi ungumphilisi. Manje ngikhuleka lo mkhuleko wekukholwa. Ngiyawuthumela, Nkosi, egameni laJesu Kristu. Kwangathi lokho kukholwa kungehla kuyo yonke inhlitiyo njengamanje. Kwangathi livi laNkulunkulu lingaba lapho ngekugcizelela kakhulu nje kuze lilethe kuphiliswa kwabo bonke siphe kona babe manje futhi ngisho ngala maduku labekwe lapha eBhayibhelini kwathi bathatha emtimbeni waPawula emaduku netindvangu nemimoya lemibi yaphuma kubantu tifo tesuka manje asisuye Pawula longcwele kodwa kwakungesuye lolo wakwenta ngoba kuye kwakulivi usasolo ulivi lelifanako manje babe ngalesinye sikhathi Israel wancunywa evende sethembiso kwakungumlobokati wakho wawunaye asendleleni lebheke evende sethembiso wawumendela indlela sitha sangena endleleni wabuka phansi ngaleyo nsika yemlilo ngemehlo lathukuthele lwandle lesaba lwakheshela emuva Israel wachubeka manje nkulunkulu hayi kubuka ngensika yemlilo kodwa buka ngengathi yendvotsana yakho lucobo lo wafela lenhloso lena futhi ngithumela livi lakho kwangathi develi angesaba kwangathi angasuka futhi kwangathi labantu laba bangeta kuleso sethembiso sankulunkulu njengoba kwenda Israel ngaphandle kokwehluleka kwangathi bangeta kuleso sethembiso lesikhulu ngetulu kwako konke lengingathanda ukuthi niphumelele empilweni siphe kona nkosi kwangathi lokhu kungenda umsebenzi lapho sikuthumela khona sisho ukuthi livi lakho lingeke libiyele kuwe lilambatha litokufeza lokho lelahloselwa kona futhi ngikhuleka lomkhuleko wokukholwa walabantu laba egameni la Jesu Kristu manje sisakhotha umsetinhloko tethu bangakhi kini manje labatokwemukela lokushiwoko futhi ukhole ukuthi livi laNkulunkulu lifikile kuwe futhi uyalemukela wonke lophakamisa isandla sakho akunandzaba ukuthi bekukwani utophakamisa isandla sakho uthi ngiyakholwa ngiyakwemukela khona manje ngikholwa ukuthi senginako lengucelile uNkulunkulu akubusise lokho kuhle kakhulu lokho kukahle uNkulunkulu akubusise ngiyethemba ukuthi livi laNkulunkulu litsatha impanze yalo kini manje sewukwendile usakhothamise inhloko yakho unemfundisi lapha umnakethu lothandzekako ukuthi ede lapha futhi ende sicaphune njengoba endile emizuzwaneni lembala leyendlulile umvangeli akafanele ukuthi akwende konke emhlanganweni ufanele umati umelusi wakho lendvodza lena lemesaba kuNkulunkulu ngijabula kakhulu kufinyelela kulabantu labaphamisetandla tabo ngaleti ndoleti futhi baphe lomelusi lothandzekako akakuhole manje uye elwatini lolujulile lwaNkulunkulu ngekuphiliswa kwakho nangensinziso yakho uNkulunkulu akubusise mnakethu mfundisi nje noma yini loyifisako emva kokuba sewukhulekile.